Sibe siloku simile umzuzwana nje sisanika uNkulunkulu kubonga ngalokhu asikhalekisa amakhanda ethu. Baba ngcwele nenomusa uNkulunkulu sijabula kakhulu ukuthi uNkulunkulu nosizo impela ngesikhathi senkathazo. Siyakubonga ngalokho osenzele khona. Nje ngeke sezakalisa ezinhliziyweni zethu ukuthi sikuthokozela kanjani lokhu nokuthi uza kanjani ekusitabuleni uma sisenkathazweni. Sifundile iminyaka okwethemba wena nokukukholwa. Futhi ngiyakhuleka kule ntambama Nkosi ukuthi uzothulelela izibusiso zakho phezu kwalaba bantu bangathi kungebe bikho muntu wobuthakathaka phakathi kwethu uma le nkonzo isiphelile. Uma engaba khona oyedwa phakathi lapha ongalungisene noNkulunkulu bangathi amandla avusa uJesu ethuneni akaphilise imizimba yabo efayo Nkosi nomphefumulo wabo futhi ubaphendulele kuwe. Siphe khona Nkosi labo abangenayo umoya ongcwele bangathi lolu kungaba usuku olulodwa olukhulu abangasoze balukhohlwe ngokuba kwangathi kungaba usuku uNkulunkulu athulela umoya wakhe phezu kwabo. Siphe khona Nkosi thethelela izono zethu. Sizokhulela ukuthi uzobusisa umfowethu Sullivan umngani wethu onomusa noliguga nemicabango yakhe ngabantu nokuzama ukubalethela konke okuno kwenzeka angaphumelela kukho kubasiza. Ngikhulekela ukuthi uzobusisa umfowethu Sullivan. Busisa befundisi ezweni lonke ndawo zonke bapho kwedlulele kwiningi-ningi Nkosi kwangathi bangama bengamaqhawe ipulpiti futhi bamemezele izwi kaNkulunkulu ngokuba siphile emahoreni okuvala umlando walelizwe. Makuthi ububele bakho busisibekele ngalezi zinkathi ngokuba sicela egameni likaJesu. Amen. Hlalani phansi. Ngibonga kakhulu kini bantu njengakuNkulunkulu ngalokhu umfowethu Sullivan uzethwese khona yena. Niyabo bekungeke kube kuhle ukuba umfowethu Sullivan enze lokho, ngakho besilungiselelwe ukuba sikulungiselele. Siyakubonga ngomusa wakho. Futhi manje okomnikelo wothando kubungadingeki ukuba wenze lokho qhabo, lokho bekungadingekile. Niyabo nje bakhokhele izindleko ihotela nokudla ebesinakho futhi lokho nje obekudingekile. Kodwa ngiyabonga ngomusa impela futhi uzoya kosiza isithunywa senkolo nokuletha abantu kuNkulunkulu. Ngeke kube khona usikilidi abathekwa ngawo noma yimuphi ugologo luthi lungalungile uyosebenza into efaneleyo. Futhi ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzokufaka lokho kwi-akhawunti yakho phezulu lapho futhi akuphindaphinde ngezinkulungwane eziyishumi idola ngalinye noma upeni noma utiki owunikele oqondene nale nkonzo. Futhi manje ngifuna kubonga umbuthi wase-United States ngokusivumela sibe nalendlu ukuba sihlale kuyo ukuba sibe nalezi zinkonzo. Ngibabonga ngempela ngayo yonke inhliziyo yami. Futhi njengoba ngiqonda umfowethu Sullivan uthe yonke into izokhokhela kahle, asikaze sishiye idolobha okwamanje sikwelete isente elilodwa. Yonke into ibinakekelwa, asikholelwa nje kunoma yini enye. Akufanele ukwelete umuntu, ufanele uqonde uthi into. Futhi uma ukweleta umuntu uhamba ubhekane nabo futhi ubatshele ukuthi uyabakweleta, kodwa nje bakunike isikhathi esincane futhi uzoyikhoka. Niyabo njalo leyo ngengcono lolo upha woluhle lobuKristu ngokwethembeka. Uqonde ufuna ukuphila ngakho nje okhuluma ngakho. Uma ungakuphili wena uqobo ungalindela kanjani ukuba omunye umuntu wakuphile? Uyabo ngakho nizincwadi ezilotshiwe ezifundwa ngabantu bonke. Ngakho thembeka njalo nje ngeqiniso, khuluma iqiniso. Akunendaba ukuthi kuyilimaza kanjani into ethize, khuluma iqiniso noma kanjani, ngoba ungalikhuluma njalo ngendlela efanayo ngaso sonke isikhathi. Futhi uma ukhuluma amanga uyofanele uhambe amamayela esigidi ujikeleza futhi uyobe ulokhu usabuyela kulawo manga futhi nje wenze into embi kabi. Thembeka nje futhi ungalikhuluma njalo ngendlela efanayo. efanayo ngoba yiqiniso ungaleyo ndlela ngebhayibheli ngikhulume ngendlela nje ibhayibheli elilisho ngayo ungaxigisi ngalo lisho nje ngaleyo ndlela nje kulotshwe khona lapha futhi ungalikhomba ngomune wakho leyo ndlela ohlula ngayo usathane usathane wathi kujesu uma indodana kankulunkulu asikubone wenza isimangaliso bathi wena ungusebenzi wezimangaliso uqula lawa matshe abe yizinkwa futhi asibone ulambile wathi kodwa kulotshiwe akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngazo niyabo wathatha izwi likababa wayesemehlula udevil khona impela ezinkundleni zakho uqobo ngakho nawe ungenza into efanayo wehlula udevil ezinkundleni zakho ngezwi lenkosi manje ke ngiyohlala njalo ngimbonga umfowethu Sullivan Lena yi ngiyaxolisa ngalezi zisho ngicabanga ukuthi ngenkathi benza umfowethu Sullivan ukuthi wavele nje walilahle iphethini akekho njengayo iyodwa kuphela indoda engake ngahlangana nayo empilweni yami eyangikhumbuza ngomfowethu uSullivan lowo kwakungu Howard Carter angazi noma wake wamazi noma cha wase umfowethu Carter wayengumfana omdala nje olungile wasemaphandleni njengomfowethu uSullivan futhi wayehlohla izandla zakhe phansi emaphaketheni akhe kude kwakuze kuthi izinto zakhe zokubamba amasokisi zidansekele ezansi le futhi akhulume eswaye ikhanda lakhe futhi nje wayengu Howard Carter oyedwa futhi ngakho ngijabula kakhulu ukuba nomfowethu uSullivan njengomngani nomfowethu evangelini futhi ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzombusisa nebandla lakhe elincane enhla lapha umkakho ligugu abathandekayo bakhe nakini abanye befundiso lapha kini nenhlangano yebandla lenu abashumayeli beFull Gospel phezu kwezinto ezincane zemsebenzi zombhalo singevumelane angivumelani nomkami kwezinye izinto futhi niyazi ukuthi lokho kuphezukwani ngithanda uphaya wama-apula nami ngithanda owamasheri ngakho asivumelani futhi ngiyanitshela ukuthi ngenzani kowami ngithanda umnandi uphizi ushisayo kaphaya wamasheri bengingawumela khona manje bese ngithela ibhotela ngaphezu kwawo bese ke ngithela utiliki ngaphezu kwalokho futhi mfowethu nento ethize efanele ukudliwa umkami uyawesaba ngicabanga ukuthi wesaba izilinganiso zamandla okudla okufudumeza umzimba angahle awuthande kodwa niyazi ukuthi abesifazane banjani bayesaba bazaca kakhulu ungabahlaba ngophini futhi ubasike kuyofika ethandeni futhi nokho bafuna ukwehlisa leyo yimvelo yabo ngiqagele ngakho kukhona futhi kodwa ngiyawuthanda lowo manje asivumelani phezu kwalokho kwezinye izinto sikahle kodwa niyabo asikho ngokuphelele kuvumelaneni We would see the same thing brother. Ngakho besingabona into efanayo bazalwane kodwa into enkulu sidla uphaya leyo into enkulu ikakhulu phezu kobhabhathizo kamoya ongcwele nokufika kukaKristu nokukhulu kwevangeli izimfundiso ezicavile zeBhayibheli simi impela ingalo nengalo nalokho njengabazalwane ababodwa abakhulu abahlangene ngaphandle komgomo wobuhlelo ngaphandle kwanoma yini eyokusivimbela simasha siqonde Calvary njengento enkulu eyodwa ndawonye uma ngingake njalo ngibe ngawa noma yiluphi usizo kini ngizojabula ukukwenza futhi ngineqiniso beningasho into efanayo kimi futhi ningaba usizo kimi futhi yileyo nto eyodwa eningayenza engiyaziyo ngokuba ningikhulekele ukuthi uNkulunkulu akasoze angiyeka ngihambe ngephutha akukho enhlizweni yami kuhamba ngephutha ngifuna kuhamba ngokufaneleyo ngifuna ukwenza lokho okufaneleyo ngoba ngiyaqonda njengoba umfowethu Jack Moore wangitshela ngesinye isikhathi wathi Foti Branham ngeke ngame emabhuzini akho ngazo sonke isehlakalo sakho ngosuku lowahlulela ngoba uNkulunkulu uzofuna kuwe impendulo enkulu wathi ngoba kunike izigidi zabantu esandleni sakho manje uma ngazi ukuthi ngizoma lapho futhi ngiphendule ngalabo bantu manje ke soboni evangeli okufanele ngilishumele na soboni ukuqotho uma ngiphethe ukuthenga kwegazi lakhe ezandleni zami na futhi njengoba nginika isiphiwo soku ngale kwethunzi lokungabaza noma yimuphi umuntu ocabanga ngokusile beyokwazi ukuthi kufanele kuvele kuNkulunkulu futhi ngalokho uma bengingahola umuntu ngimyise endleleni engalungile ngoba nje iqembe lithize lisho lokho uNkulunkulu beyongenza ngihlawule ngakho ngosuku lokwahlulelwa kodwa ngikathi ngibone umbono lapha kungekudala futhi ngabeze labo bantu bememeze kakhulu nitholile incwadi yenu encane ezolo ebusuku na i-voice yosomabhizinisi leyo yinhle futhi embonweni ngesinye isikhathi sizoba nayo isishicilelwe ngomniningwane ogcwele lokho kusiko konke okwayo kodwa kulokho futhi ngibona lokho ngase ngima lapho njengoba nje ngimi khona manje futhi ngangizibuka ngilele lapho ebhedeni ngibhekisisa umkami futhi nokho ngimi lapha ngizibuka futhi lapha kwakuyilabo bantu bemi bezungezile kanjalo ngenkathi ngithi ngabe uPawulu uzokwahlulelwa ngevangeli lishumayele na bathi yebo ngathi ngishumayele lonke izwi ngayo impela nje indlela enza ngayo nezigidi zamemeza kakhulu siphumule kulokho yileyo ndlela engifuna kuba kube ngayo uma ngikwela lapho niyabo ngifuna kube ngaleyo ndlela kanjalo nje lokho nje uPawulu akushoyo ngifuna ukwenezela into eyodwa kukho ngisuse into eyodwa kukho lokho nje iBhayibheli lakushoyo yileyo ndlela nje engifuna ukugcina kuhamba ngayo niyabo futhi kusobala kugcineni kanjalo amahlelo maqala wonke lizovusa umqondo omelene nakho bese kuthi ke izikhathi eziningi abazalwane bacabanga ukuthi ngimelele nabafowethu bakithi uNkulunkulu wazi okwehlukile kulokho inqobo nje uma azi ukuthi yini eyiqinisa niyabo akumelene nabazalwane inqobo esenza singabi abafowethu akusile izwi likaNkulunkulu elisivimbela ukuba sibe ngabafowethu inqobo esijoyinayo kulokho esivimbela sibe ngabafowethu kunjalo Ngakho sifanele sime kubi na sime zwini noNkulunkulu uyodwenzela bonke abantu kulo kunjalo kulokho ningakutheli neze nikwenze ihlelo kugcineni nokho nje kuNkulunkulu futhi nje nibe nilokhu niqhubekela phambili nje nibhekisisa ukuphela nibambelele ngqi uNkulunkulu uyokuletha konke okunye kwakho kube nezinto eziningi kakhulu eningenzele zona engikuthokozelayo manje uma nginganisiza ngase kuninikeni indwangu yomkhuleko noma ukuthize manje ningangibuza imfundiso ngoba angifisi ukwenza lokho abantu abaningi kakhulu ngibhalela imibuzo mayelana nomshado nesahlukaniso kanjalo njalo okuyizibe ebandleni ngihlala njalo ngibakhomba emuva futhi ngithi buza umelusi wakho abantu ungibhalele izincwadi lapha futhi bathi uthini ngalokhu na futhi uthini ngalokho na ngikhomba emuva incwadi nizokuthola bona umelusi wakho ezintweni ezincane ngoba empeleni ungumelusi wakho kwezimvu nguye uNkulunkulu amthume ukuba uqaphele futhi singahle singavumelani kukho bese kuthi ke lokho kubangela ukudideka ebandleni lakho asifuni lokho qhabo sifuna nje niyeke ukwenza izinto eziyisono izinto eziphuma eBhayibhelini futhi nje niqhubeke nokuya ngakuNkulunkulu niyabo futhi uma nibanga ukungezwani okuncane nezinto ezinjalo lokho kuchitsha ibandla ngakho ngingaqoka kuba umelusi wakho akutshele ngomshado nesahlukaniso nalezi izinto nalezo izinto makwenziwe nguye uyinceku kaNkulunkulu naye futhi ukuhlomela ukwenza lokho niyamkhumbula umsamariya elungileyo owafumana umuntu elimele na wamngenisa endlini yezihambi lelo yibandla wayesenika umuntu lapho odinari wababili wayesemtshela ukuthi uma wayedinga abanye ngaphezulu wayezomkhokhela uma efika ngakho unodinari ababili uyakwazi ukukunyanga uma engumuntu kaNkulunkulu uma engumuntu kaNkulunkulu oma ezwini likaNkulunkulu unalokho uNkulunkulu ngulamu bakhona umoya nezwi kunjalo na sifanele sikwenze kanjani na ngomoya nangeqiniso nezwi liqiniso kunjalo na manje nginibonga ngomusa impela futhi manje ngikhathele kabi futhi ngikhathele ngempela kule ntambama ngihlosile neze ukuhlala kwelinye ihotela uma nje ngisaphila Iphathi enkulu yabadakiwe futhi ubusuku bonke beshaya iminyango futhi bedazuluka nabesifazane. Oh, avele nje ngahlala ngezinga ubusuku bonke yilokho kuphela. Futhi ngakho angihlosile neze kuba nelinye ihotela. Ngizoya ehotela labashayeli bezimoto, ngizozitholela itrucki ukuze ngikwazi ukulala kulo ngaphandle enkundleni ndawo ndawo. Ngizoyithola ngizitholele itende nesikhwama sokulala noma ndawo ndawo lapho ngingaba khona ngedwa ndawo ndawo kunjalo. Sinesona kakhulu lesi sizwe akumangalisi, sesibe yikhekheba lezinyosi futhi sabola kwaze kwafika emnyombweni. Khona lapha enhla kwenye indawo esifundazweni sakini akusizo lesi sifundazwe kuphela, ndawo zonke. Khona enhla lapha eminyakeni embalwa edlule ngangisesemhlanganweni wezenkolo enhla lapha esifundazweni idolobha elikhulu. Nangalobo busuku iqembu lezenkolo ibandla lomthetho linamatshitshi namabhungu babe nengunguthela. Angizange sengibe ngaba se-Afrika phansi kwelumbo nayo yonke into, angikaze ngizwe lutho olunjengalokho. Nangokusa okulandelayo ngengalitshela ngqo siyizethameli ezihlobile, kubekwe phansi izinto zesimilo esibi ezazikade zenziwa, amabhodlela kagologo yonke indawo nalezo zingane ezincane abafana namantombazane ekamelweni elilodwa ubusuku bonke bendawonye. Futhi ngobuso okulandelayo ufato ocebileyo ehlezi phandle lapho nabo benyuka bemkhothamela kanjalo phansi kwegama likaJesu Kristu. Ngabe sengiyahlanya yini? Yini indaba ngami na? Ngeke nje ngazimela lezo zinto. Kukhona okudlikiza kungenze izicucu uma ngibona lokho. Ngabe lokho kuzomela inkosi yami uJesu na? Enabadakiwe iphathi yabanesimile sibi nezinto ezinesimile sibi isetshenzwa kulezo zinsizwa nezintombi kubekwe phansi nakobhaskidi bezibi namabhodlela ne? Oh hey bakithi. Ungakubiza lokho ngokuthi ubuKristu na? Akumangalisi izwe lisesimweni esinesono. Awu, sithini isoni uma sibuka lokho na? Izinkulungwane zazo lawo mantombazane amancane edakwe ngangokuthi kwakulukhuni nokuthi akwazi ukusukuma nasekamelweni ubusuku bonke nalabo bafana nokuxoxa ungcolile kwesabeko kodlula konke osewake wakuza empilweni yakho. Ngabeka imicamelo phezu kwekhanda lami kanje ukuba ngizame kulala phandle kwiphansi lendlu bedakiwe futhi begijima behla benyuka phansi kanjalo abezenkolo. Manje ngingabalindela laba bantu abanezono kanjalo manje abazibiza ngezemidlalo phandle lapha emidlalweni webhola eliqinile lerapa. Enye yezingane zami ebingaqala iye ngasolayinini yomncane wokudlala ibhola eliqinile lerapa bengingayixosha ezweni. Nibiza lokho ngokuthi umdlalo? Lokho akusiko umdlalo yini le? Uma ufuna ukuhamba kahle, hamba kahle noNkulunkulu, qiniso. Ngifuna ukunifundela amazwi nje eBhayibhelini. Ngithola leli amazwi ambalwa engifuna ukuwafunda lapha endikimba atholakala esahlukweni seshumi nesikhombisa samakhosi okuqala ivesi lokuqala.
As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be.
Uphila kwenkosi uNkulunkulu kaIsrayeli engimi phambi kwakhe, akuyikubakho mazolo namvula kule minyaka ngesiyalezo sezwi lami. Amakhosi okuqala esokuqala isahluko seshumi nesikhombisa ivesi lokuqala. Uma ngingakuthumelela indwangu yemkhuleko noma ngasiphi isikhathi ngibhalele nje unobhala wami lapha okhona manje umfowethu Magwaya, bangake wake waba naye indwangu yemkhuleko evela kithi na? Asibone isandla sakho. Sukuma mfowethu Jim, ngifuna ukubona wena nomkakho futhi nangu unobhala wami nomkakhe labo osebenzayo owathumela. Lowo ngumfalane nentombazane enithumelela izindwangu zenu nozomkhuleko ezivela emhlanganweni bobabili amaKristu azehlukanisele. Nephimbo lelo phimbo elincane elimnandi enilizwayo efonini uma ningishayela ilelo nenekazi elincane elihlezi lapho umkakhe uyise nonina nabo balapha kanye nathi namhlanje nabathandekayo ndawo zonke. Ngako futhi manje ke niyamazi nobhala wami wasensimini umnumzane Mesia mfowethu Leo Menzi awulapha ndawo ndawo nomfowethu Jean Gold. Futhi ngakho uma singanithumelela indwangu ngemkhuleko noma ngasiphi isikhathi noma yini esingayenza sinikhulekele efonini noma yini esingayenza sizoyenza. Le ndoda ayibukeke ixakike nenduku esandleni sayo ukunyathela kwayo kuhamba ngokuthulile amehlo ayo ekhazimula inkazimula kaNkulunkulu. Intshebe yayo ephephukela eceleni kuyo isiqephu esidala sevu esinoboya izisonge ngaso yayenze isinyathelo sayo ngamandla lapho ihamba yehla ngomgwaqo iya eSamaria. Yayingabuke kakhulu kangako kodwa yayino isho kanje inkosi waleso sizwe esikhulu sakwa-Israyeli. Ya, u-Elijah wasetishibe umprofethi wenkosi wayengabukeki kangako kodwa wayenezwi lenkosi. Wayengasabi ukuma phambi kwenkosi ngokuba wayekade esebukhoneni bomkhulu kunenkosi, wayekade esebukhoneni bukaJehova. Ngakho ke wayazi lapho ayemkhona. Futhi ngenkathi ehamba phambi kwenkosi akankwankwazanga futhi angingize, wayekwazi ayikhuluma ngakho. Wayengathi enkosini, isho kanje inkosi uNkulunkulu ka-Israyeli, akuyi kubakho mvula kanjalo, akuyi kubakho mazolo ngize ngiyibize. Okusholoni lokho ngize ngiyibize ngokwesiyalezo sami na? Ngokuba wayenezwi lenkosi, wayengumprofethi nomprofethi unezwi lenkosi.
To see the parallel between Israel of the Old Testament.
Kuyile shekisayo ukubona ukuhambisana phakathi kuka-Israyeli weTestament elidala neMelika manje.
Both of them are great nations. Both of them.
Bobabili babeyizizwe ezinkulu, bobabili babesunguliwe nabantu babo babefike lapho ngenxa yezinhlupheko zenkolo.
Israel had been persecuted by Pharaoh and had been in bondage for
uIsrayeli wayekade ehlushwa kuFaro futhi wayekade esebugcinini amakhulu eminyaka lapho ababephuce khona ukukhonza uNkulunkulu weqiniso nophilayo futhi babekade bephucwe leyo nhlanhla futhi baphenduka izigqila. Kodwa uNkulunkulu wayekade benzela isithembiso eBhayibhelini lakhe noma ezwini lakhe nangabaprofethi bakhe ukuthi wayezobanika izwe. Futhi babezoza bangene kulelizwe bese bexosha abahlali balelozwe futhi babekade belidle laba yifa labo. Ngoba uNkulunkulu wayenenhloso yokwenza lokho.
And so is this great nation of ours. We come here and on Plymouth Rock this nation was.
Kodwa sikanjalo sisizwe sethu esikhulu sifika lapha futhi ePlymouth Rock lesisizwe sasungula enkululekweni yenkolo ngoba okhokho bethu babebalekele kuhlushwa ngamaRoma enqubo kaJezebel esimodeni futhi babekade bekhuphukile futhi bamela izinhlupheko eziningi ezinkulu nokufela ukholo phansi kwaleyo nqubo yamanga kaJezebel. Futhi ngokweBhayibheli lesambulo esahluka seshumi nantathu, uNkulunkulu wayebathembise ibala elivundileyo phakathi kwezwe elingugwadule nendawo ngokuba owesifazane wathwalwa wayizwe ehlane lapho ondliwa khona isikhathi nokwahlukaniswa kwesikhathi. uNkulunkulu wayenze isithembiso kwiMelika noma kwibandla kwesifazane ukuba beze bangene kulelizwe. Niziqaphelile izambulo zeshumi nantathu na? Zonke ezinye izilo zazikhuphuke ziphuma olwandle amanzi amaningi. Isambulo ishumi nesikhombisa sathi amanzi owawabonayo angukuminyana nezixuku zabantu. zonke ezinye izilo zikhuphuka ziphuma emanzini ukuminyana nezixuku zabantu kodwa ngenkathi United States ikhuphuka ikhuphuka iphuma emhlabeni lapho okwakungekho bantu khona futhi ikhumbulani ngenkathi ikhuphuka yayibukeka ifana newundle elincane manje iwundu linezimpondo ezimbili nalawo ngamandla empucuko nawo umfundisi kodwa ngenkathi sekuhlangana khumbulani kwase kuthi ke lelo wundlu lakhuluma njengoba enza uDrago phambi kwaso noDrago kwakuyiRoma ngenkathi uDrago ema phambi kwesifazane ukubasha badele umntwana wakhe masinya nje esezelwe uDrago bomvu ubani wama phambi kwesifazane uIsrayeli ukubasha badele umntwana masinya nje esezelwe futhi wathumela ukuhlushwa futhi wabulala bonke abantwana kusukela kwabaneminyaka emibili ubudala kwehle njalo na iRoma uDrago wama kwesifazane ukuba shwabadele umntwana wakhe masinya nje esezelwe bese kuthi ke siyathola lelizwe lakhuphuka njengezwe elikhululiwe futhi lali newundlu okuchaza iwundlu likaNkulunkulu kodwa emva kwesikashana lenqubo efanayo esinayo yakhuluma njengoDrago futhi yasebenzisa wonke amandla uDrago ayenawo phambi kwakhe bahambisana omunye komunye ngokupheleleyo futhi khumbulani ngenkathi lezi u-Israyeli wakhuphuka wayesethatha ikhaya lakhe lendabuko nePalestine waxosha bonke abahlali balelozwe wayeselidla izwe sangena sase silithatha emandiyeni sawaxosha sase sidla izwe uNkulunkulu wayenesizathu salokho uNkulunkulu wayezobonisa umhlaba ukuthi wayengenzani ngebhendi encane yabantu ababefuna inkululeko nenkululeko yenkolo ukukhonza uNkulunkulu bamenzelani u-Israyeli na wenza u-Israyeli isizwe sinamandla kakhulu kwedlula zonke emhlabeni futhi wahlala ngaleyo ndlela waze waphuma entandweni kaNkulunkulu wenzani ngeMelika na wayenza yaba yisizwe sinamandla kwedlula zonke emhlabeni isizwe iphuma entandweni kaNkulunkulu ayahambisana elinye kwelinye impela ngenkathi u-Israyeli eza nganeno ezweni babenga ngabantu abakhulu ngoba babenobuholi obukhulu babenamadoda amesabayo uNkulunkulu phezu kwabo njengoDavide nje inkosi uSolomoni wonke umhlaba wawubesaba futhi bayithokozela leyo nhlanhla yokungabi nazimpi kungekho zinkathazo futhi bephila phansi kwamandla kaNkulunkulu kuze kuthi abantu abavela kuwo wonke umhlaba owaziwayo beza ukuzobabona uNkulunkulu wabapha isiphiwo sokubona kufihlakele sasiphezu kukaSolomon indlovukazi yaseningizimu evela indlovukazi yaseSheba yeza isuka le enhla ukunqamula ugwadule iSahara kuyithatha izinyanga ezintathu ukuzozwa nje ukuhlakanipha kukaSolomon futhi ngenkathi ibona ukuthi uSolomon wayekwazi ukwehlukanisa omoya futhi wamazisa izimfihlo enhlizweni yakhe yathi konke engikuzwile ngawe bekuyiqiniso nobuningi ngaphandle weneliseka ukuthi lokho kwakunguNkulunkulu neMelika phezu kwezisekelo zawokhokho bethu abeza lapha ngenxa yenkululeko yenkolo sasinamadoda amesabayo uNkulunkulu ngalezo zinsuku njengabaholi uGeorge Washington uAbraham Lincoln amadoda anezimilo zodumo amadoda kaNkulunkulu iMelika yayiyiMelika ngalezo zinsuku uGeorge Washington lapha eValley Forge ngaphambi kokuba awele eDelaware ekhuleka ubusuku bonke waze wabamanzi kwayothi ngqi okhalweni lwakhe eguqe eqhweni Futhi ngokusa kulandelayo ngenkathi amaMelika eqala ukuwela kwakukhona kuphela cishe amaphesenti angamashumi amabili abo ayenezicathulo angazigqoka umbutho waseMelika. Kodwa ayenomgomo, ayenento ethize ayedinga ayilwele, ayengakhathali ukuthi kufikani noma kuhambeni. Abalimi bayangena amise igeja lakhe bese ekhipha inkabi yakhe bese ethatha isibhamu sakhe bese eyolwela lokho ayazi ukuthi kwakuyinkululeko. Futhi ngosuku olulandelayo ngikholwa ukuthi kwakuyilo izimbobo ezine noma ezinhlanu zezinhlavu zesibhamu, izinhlavu zesibhamu imasket yaphola ibhantshi lakhe nesigqoko futhi ayizange imthinde. Amadoda kaNkulunkulu asungula lesi sizwe, amadoda amakhulu akamangulisi abhala kwangathi izwe lethu lingaqhakaza isikhathi eside ngokukhanya okungcwele kwenkululeko. Sivikele ngamandla akho Nkulunkulu omkhulu, Nkosi yethu. Esikhathini esithize sedlule ngakhuluma nekhehla ezansi yeCordon e-Indiana, langitshela mayelana nokuthi ngenkathi komkhulu laseCordon nokuthi likanjani, lathi lalihamba kanjani ngenqola yezinkabi lehla kuyozo umbusi ekhuluma. Futhi lona nombusi kwakuyibona bobabili kuphela ababene-2-piece isuti beyigqokile, lathi lalifuye izivu futhi lizigunda futhi ligeza uvolo wazo odadewabo bawuphothe bese belenzele ibhantshi lokuba lihambisane nebhulukwe lalo. Nomfo omdala ehlezi lapho ngaleyo nkathi lithi alibe neminyaka engamashumi ayesishiyagalombili nanhlanu noma amashumi esishiyagalolunye ubudala liphulule intshebe yalo kanjalo lase lithi Bhili. Kulapho iMerike yayiyiMerike. Ngambuka mfo mdala ngase ngicabanga mfana inqwaba yalaba abasha babengeke bakukhole, kodwa ukhuluma iqiniso. Kwenzekani kwi-Israyeli emva kwalo lonke imuva lalokhu kumesaba uNkulunkulu na? Baqala ukungakhathazeki, baqala ukuthola indawo lapho awu babengakhathazeki ukuthi kwakuqhubekani. Baqala ukuyothola ukutembesela ekukhonzeni kwabo uNkulunkulu, nakubo babamba isimilo senkolo njengoba nje sinaso. Babenesimo somesaba uNkulunkulu, kodwa baqala ukukhululeka nabantu bakubo, futhi baqala ukungenisa ukukholwa kuphambene nokukholwa okuyikho okwehlukene ebandleni labo. Ukukhonza kukaBhalimi kuqala kungena ngezinyelela, no-Israyeli uba ngohlanyiswe yinjabulo wadakwa nezinto ezinjengalokho. Futhi ekugcineni bangenisa umholi owayengamazi uNkulunkulu, u-Ahabi owangena esikhundleni sikayise. Noyise wayeyindoda engamesabi uNkulunkulu, isicebi kodwa indoda engamesabi uNkulunkulu. Futhi wenza zonke izono ukwedlula noma ubani ngaphambi kwakhe owake wakwenza. Kodwa u-Israyeli ekundwazeni kwawo kokudaka bafaka indoda enjengaleyo futhi bayibeka esihlalweni sobukhosi ukuba ibe ngumbuzi phezu kwabo. Abecabanga ukuthi kwakukulungile njengoba yenza nje inqwaba yabaseMelika namhlanje ungose umbuzo aze okwahle. Ngakho kwenza mehluko muni na? Ngeke kwenze mehluko ngoba ungose umbuzo aze okahle. Inqwaba yabaseMelika abaningi kakhulu babo uthengise ngobuzibulo babo njengowaseMelika. Futhi bathi kwenza mehluko muni inqobo nje uma uthola amadoda ambalwa athe xaxa kuhulumeni futhi uphile na? Babuthengisa esiswini nasezinkanukweni nokuzondelela izwe elinesono, futhi bakholwa yiyona impela into eseyehlela ePlymouth Rock. Balikhodla ifa lethu base behamba futhi balithengisela izixuku ezihlanyiswa yinjabulo. Njengoba kwakunjalo ngezinsuku zakwa-Israyeli, kube njalo-ke iMelika ithathe lo mgwaqo ofanayo Ngiyehla ngo ngendlela yezinyawo efanayo injabulo. Emva kwesikhashana uhulumeni wasivumela isono. Inqobo nje uma naninesinagoge kwenza mehluko muni na? Ngoba impela kwenziwe yimelika. Futhi siqala ukuzihlela thina uqobo sibe ndawonye futhi senza amaqenjana nokunika ukona. Okuningi ukona. Besizohlala nemigomo yangempela esayehlelayo lapha. Sona siqala ukungena ngesinyelela emabandleni njengoba nje senza ngaleyo nkathi. Abesifazane baqala ukugunda izinwele zabo begqoka izingubo zesimile sibi bezigunda njalo ngonyaka futhi. Abesilisa baqala ukwenza lokho nokunye futhi bedlala amakhadi futhi benze imidlalo yokuwaka ebandleni futhi nje eyenziwe uqobo ehlayizwa injabulo nokudweza kwabadakiwe. Abefundisi bethesa izinku ekholiji nombhishobi ethi shumelani bafana noma yini elifisa ukuyishumayela ngokwazi kwami. Igazi likaJesu Kristu noma eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule laze ibandla langafika ndawo kodwa yinhlangano njengedlangala kwangathini ngekukhohlwe neze kule ntambama liba njengedlangala. Izwe liqala kungena ngesinyelelo. Abefundisi baqala kuqekisa njengoba nje beze ngezinsuku zika-Ahabi abanesono bebole kwaze kwayofika emnyombweni futhi kwaqhubeka njalo njalo ngokukhulu nje kushesha okwakungakuhamba. Nakuba uNkulunkulu wabathumelela umprofethi emva komprofethi nangomusa omningi omnene ayenxusa kubantu futhi balifulethela. Babefuna indlela yabo, babengama-Israyeli, babekhululekile, babeyisizwe esikhulu okhokho babo benza ukuthi nokuthi uDavida noSolomoni babengenza noma yini ababefuna kuyenza into efanayo nje esekeleke kuyo impela. Lokho uWashington okhokho bethu lokho abakumelayo kodwa mfowethu siqhele ngamamayela azigidi kulezo zinto emabandla ethu anjalo amamayela ayizigidi endala ibandla le-Methodist namhlanje kulokho ibandla le-Methodist elalivamise ukuba yikho lokho iPentecostal eyikho namhlanje lokho eyayivamise ukuba yikho lokho iBaptisti eyikho namhlanje lokho eyayivame ukuba yikho. Sasinesikhathi sokubuyela emuva beze sikhuluma ngoJohn Smith nabaningi balabo baguquli basekuqaleni. UJohn Smith wathi ngaphambi kokuba afe wathi into embi kakhulu ngokuthi abesifazane be-Methodist baqala ukufaka amaring egolide eminweni yabo i-Methodist beyothini namhlanje ukuba bona begunde izinwele zabo nopende kubo bonke ubuso babo begqoke izigidi na? Yingenxa yesono. UNkulunkulu wenzeni eMelika na? Wathumela ivuselelo emva kwevuselelo, ivuselelo emva kwevuselelo, abefundisi ushumele izi, wazama ukubiza abantu babuyele kuNkulunkulu. Futhi benzani na? Into efanayo eyenziwe ngu-Israyeli. Baledelele, bahlekisa ngabo, bababiza ngabaginika abangcwele, babaphosa ejele. Ukuba omunye wodadewethu noma wabafowethu uphuma kuleli bandla namhlanje bebeme kuleli hotela izolobusuku futhi baphakamisa izandla zabo futhi badumisa uNkulunkulu futhi bamemeza kulelo kamera ngabe basejele namuhla ngakho. Kodwa izidakiwe zalwazi isigejane sobuthuthu abaginqiki abangengcwele bangasukuma lapho futhi badazuluka ubusuku bonke futhi badakwa futhi bathuke futhi badumele izingubo zabo bazikhumule kwabesifazane babo futhi baqhubeke futhi bawe kwiphansi lendlu futhi badazuluka ubusuku bonke futhi ngeke ngisho bathi vu ngokuphikisana nakho akumbanga lisi silahliwe phansi kwesandla sikaNkulunkulu.
On and on, God sent ministers.
Qaphelani, uqhubeke njalo njalo. UNkulunkulu wathumela abefundisi. Wenze izibonakaliso nezimanga efakazizwe izilazi. Lento enkulu kakhulu. Inqaba yabefundisi besibodeni balenqaba. Futhi bahlekisa ngazo zonke izivuselelo. njengalokho kubizwa nge-Church of Christ nabo izinsuku zezimangaliso seledlule bezama ngamandla abo onke ukukuvala kuleyo nsali kaNkulunkulu encane njengoba kwakunjalo kwe-Israyeli kunjalo nanamhlanje izikhathi eziningi uNkulunkulu uzokhipha abantu bakhe kulezo zinhlangano namahlelo bawakhiphele ehlane bebodwa ukukhuluma nabo futhi uzoba nensali ningakhathazeki ngalokho wakwenze ngaleyo nkathi uzokwenza manje kwaqhubeka kanjalo njalo bedlula esonweni begxambuza ezintweni ngani na ubuholi baba kukho okungakumisa awu qiniso yazi izizwe eziningi ukuthi uma bezingabamba abantu esitradini begqoke njengoba senza labame emelika bezinga bafaka ejele ukathi ngiya eSaint Angelo eRoma manje kucabangeni njengoba lokho kuphathi kanjalo babene sayini phezulu lapho ngemigede yamangcwaba eSaint Angelo kwabesifazane basemelika sizani nigqoke izinkubo futhi nihloniphe abafile uma kukhona noma yini ekugulisayo ukubona izigejane salabo ababizwa ngamamelika bengena ngabi hlezi phansi eLouisiana sasizitika ngesiteki esithize ngolunye usuku umfowethu Akan Pride nami ngakusasa sabuyela ebuva ngoba kwakungukudla kamnandi ngangizitholela amanzi lapho babenganikezani lutho kuphele iwayini futhi ngangithatha amanzi ngangiziphathela ujeke amanzi phansi kwengalo yami impela ngaso sonke isikhathi ngoba babengakuniki amanzi etafuleni ngaseke ngiyangena lapho futhi yonke into yayinhle kwaze kwangena unkosazana melika nencane engcolile injenoboya obunikezelayo nekhala elikhoshayo efake ubucwebe obanele isitolo esithengisa izinto ezincane kanjalo nosikileni uphume ujojo ewugcineni kanje wahlala phansi lapho efake into ayengesiyo wayesebeka leyo njenoboyo obunikezelayo phezu kwetafula engcolile into enyanyekayo inja iyinto embi kwedlula zonke uNkulunkulu akhuluma ngayo nokweshumi kwazo ngeke kwakhokhwa ngisho nasendlini kaNkulunkulu injengezifebekazi okweshumi kwesifebekazi ibhayibheli lasho futhi nokho nakho lapho okhona bayozejwayeza ukuhlela umndeni futhi bakhokhe amadola ayizinkulungwane cishe ngenja endadlana bese belokhu beyihola futhi bayinike uthando lomntwana ukuze akwazi ukugijima ngaphandle ubusuku bonke futhi uyozejwayeza uhlela umndeni yini yokulindele ngaphandle kwencushunqushu ungahle ungaphinde ulize iphimbo lami futhi kodwa ngifuna nikukhumbule lokhu sisekupheleni lapho siyathola ukuthi kwenzekeni kwenzani ekugcineni ihora elikhulu liyafika u-Ahabi wakhethwa futhi ngenkathi ekhethwa waganwa nguJezebel lo wesifazane omdala obolile owaholela wonke u-Israyeli ekukhonzeni izithombe no-Israyeli njengoba enze ngaleyo nkathi ngani lokhu kufanele ukuthi babe sesimweni sokuhlubuka ukuba bake baze bavumele into enjengaleyo ukuba yenzeke esizweni sabo imithetho yenziwa abantu beyenzela abantu nathi senze into efanayo okukhona isikhathi lapho imelika yayingeke babazi kangcono kunokuba bavumele unondindo omdala isifebe sidala esaphuza igazi labafela ukholo sababulala nesizathu sokuba babelekele lapha benzela inkululeko babengeke babekezele into enjalo kukhombisa ukuthi sisesibweni sokuhlubuka isizwe sonke ukuba bakhethe into enjengaleyo oh kuzobala manjeni abanye benu bedemokrati intando yeningi esadla oludala niyocabanga lokhu ukuthi oh awu uzoba yinhloko yezombusaze kahle lokho kungezwakala kahle ezizidlweni emqondweni wenyama kodwa ezwini likaNkulunkulu nasemqondweni kamoya akunamqondo impela kunawo amadola ambalwa athe xaxa aphumayo nezinye izintela noma into enjengalokhu okunqunyiwe futhi sisesikhathini esinzima izithunywa zethu zenkolo ensimini namhlanje ngoba manje sithathwa ngokuthi sisizwe esikatolika ngani impela irashiya ithathwa ngokuthi iyikhomanisi ngoba anomholi wobukhomanisi ishayina ebomvu ithathwa ngokuthi iyikhomanisi ngoba anomholi wobukhomanisi sithathwa ngokuthi siyikatolika ngenxa yokuthi sinomholi oyikatolika oh ngenkathi wahabi esesihlalweni sobukhosi wena uthi sesihlalweni sobukhosi unjalo kodwa ujezebheli wayeyinhloko emva kwalezo sihlalo sobukhosi wayenguye owenze uwola bukani ukuthi wayeyithatha kanjani yena impela imithetho yeze wayeseyisonto eyijika futhi yenzela ukuba kuzuze yena oqobo nangokuhaha wayesenza uhabi ukuba akwenze ngoba wayemganile futhi kungalandela ngomholi wethu namhlanje angisho ukuthi akasiye indoda ekahle kodwa bukani ukuthi yini esemva kwakhe isifebe yona impela into esayibalekela lapha ukuba sibe yimelika zona impela izimiso imelika eyakhele phezu kwazo thina ngokuzikhethela kwethu uqobo okukhululekileyo sakhetha into enjengaleyo manje niyabona ukuthi kungani iphimbo lami lizomiswa amasinye impela nje kodwa ukhona uzokwazi yebo nanina isambulo sesibili amashumi amabili uzibiza ngomprofethikazi bekizisani nje ikhankasi losono lenzeka manje bekizisani umnyombo uhamba uyothi ngu emnyombweni bekizisani okwesimodeni bekizisani izinto zokungamesabi unkulunkulu zenzeka emabandleni futhi ekugcineni kuyofika ukuhlushwa ngabe lisho njalo isho kanje inkosi impela kuyoba khona manje-ke kuzokwenzekani na njengoba kwenza nje ngaleyo nkathi kuzoba njalo manje wayengamandla emva kwazo uye owayewulawula fundani ngikholwa ukuthi elesikhombisa cishe isahluko seshumi nesikhombisa noma ishumi nesishiyagalombili kungalapho phakathi nizothola ukuthi ujezebheli wenzani ukuthi wamthatha kanjani u-ahabi futhi wangasho lutho ngakho ngoba kwakungumkakhe bukani ukuthi size sakhela phezu kwani ngaleyo nkathi umisrayeli othubukile nomfazi umhedeni emva kwakhe owayengumkhonzi kabhalimu futhi wenza na ekugcineni wenza yonke into yaba yesibondeni kakhulu futhi ibe yinte kakhulu nabantu babenakho kalula kabi kwaze kwathi lonke ibandla lakuthanda abashumayeli nabo bonke akashongo yini u-Elija kosi yimine kuphela osesele futhi njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi kuyahambisana namhlanje bonke wayesaba ukusho noma yini akufani yini nje njengento efanayo namhlanje na babesaba ukusho utho ngakho siyathola babewubanzi nje behlofuza ukudakwa kuqhubeka behlanyiswa injabulo nakho konke kuye njengoba kunjalo nje namhlanje ujezebheli yesonto leyo mbhalo wenzani noma leyo mithetho njengoba ujezebheli ezosonta kumbulani ujezebheli uzibiza ngomprofethikazi ukuba athobise abantu futhi ukuthi nguyena kuphela iphimbo likankulunkulu emhlabeni uyokwenza umqondo wenyama ukuba ukukhole lokho impela nje njengezwe kuyofika ukukhonza kwesifazane e-United States nalowo kuyoba ngumariya ngikubonile amashumi amathathu 1931 izinto eziyisikhombisa zenzeka nginakho ngqo ephepheni lapha kimi ngakubhala ngo-1931 ukuthi ngasho kanjani ukuthi lo mongameli uFranklin D. Roosevelt uyobangela umhlaba wonke asize ukuba kwenziwe athumele umhlaba empini engakezi empini ngesikhathi sokuqindezeleka ngathi enye into nomama wami ongowedemokrathi intando yeningi esandla koludala uma engangibukanga kanzima ngenkathi ngisho lokho ngathi ayikhathali noma ube ngumriphabliki abasandla ngoludala kumbe noma ube yi-socialist owezenhlaliswane kumbe noma uyini lona ngu-isho kanje inkosi futhi ngathi ukwenza lokhu bavumela abesifazane ukuba bavote futhi uma benza lokho benze elinike lamahlazo amakhulu kunawo wonke lesi sizwe sake sawenza. Ngase ngithi ngolunye usuku bayohlawula ngakho futhi bakwenza kulolu khetho olwedlule yilokho okwamkhethayo abesifazane. Nani bantu abaligugu abangamakhalade eningizimu ukuthi navota kanjani? Nithi awuhlangene nokusho lokho ekwimpilo. Oh yebo, ngihlangene yizwi likaNkulunkulu. Nebala lika-Abraham Lincoln lo owanikhululayo elele ngane yakule myuziyum engutsheni yowesifazane futhi nithengiza ngobuzibelo benu. Ngiyanidabukela nani bantu ngezombusazo, ngoba nje niyidemokrathi intando yeningi enhle navotela into enjengaleyo futhi nathengisa ngobuzibelo benu bobumelika nobukristu ukuba nibunikezele izifebe esigijimisa kuleli sisizwe okwasenza saba yilokho esasiyikho. Ngiyabona ukuthi bezingeleke sinyelela kanjani na kalule impela. Sekuze kwathi manje saba sesihlalweni sobukhozi impela, isihlalo sobukhozi sasehlala mongameli. Bekisani vele nabone yini ngolunye usuku mayelana nezikole zamakatolika nezikole nabaprotestane na? Zasekela izikole zamakatolika kodwa hayi izikole zamaprotestane. Niyabo omfowethu, bekisani khakazi lezinto zivele manje. Qaphelani futhi njengoba bakwenza, bukani ukuthi kwenzekeni. Sonke lezi sono zingena singqobelane sesifika endaweni futhi zafika esizweni kulolo hlobo lwendawo ediyazelayo. Eminyakeni embalwa edlule inkathi babene amapentekostiyani kuqala ezikhulula wasindisa isizwe eminyakeni edlule ngenkathi u-Al Smith wayezogijima, imeleka yayazi kangcono ngaleyo nkathi. Kodwa ipentekoste yaba yizwe kakhulu yaqhubeka ngqo yangena futhi bathengisa ngamalungelo abo njengomkhristu kwezombusazo futhi ngezombusazo ngaphambi kweBhayibheli. Oh hey, manje umzuzu nje futhi bhekisisani nje ukuthi lokhu kuphuma kanjani. Manje siyathola ukuthi benzani nezinto abazenzayo, siyakubona kuhambisana lapha. Ngakho impela nje isono nxa zonke uJesu phela uyangena wathakatha bonke abantu futhi iqaphelani ekugcineni uqala ukwakha amathempelana amakhulu kubhalimi kunjalo na nabapristi bakabhalimi bathutheleka bevela ndawo zonke ukuba bangene kuleyo ndawo futhi baqala ukwenakalisa amazwe ngokukhonza kukabhalimi. Bukani ukuthi benze kanjani, bukani ukuthi bangenise okukhula kanjani izinto nje abazenzile. Bukani ukuthi bakubi namhlanje, bukani bukatoliko bugwinyelo mbolozi bukana kukho bephula lokhu khona impela nje uDanyeli athi bayokwenza. Insimbi nebumba kwakungaxubani kodwa behlanganisa izimbewu zabo omunye nomunye ephula. Yonke intombazane yiprotestani ishade nomfana yikatoluka ifanele ikhulisa abantwana bayo babe yikatolika. Konke kanjalo beshada behlangana kanjalo sekuze kwafika endaweni sekuze kuthi yonke United States yonke isibe yimpethu yonke. Sizokwenza njani njengezithunywa zenkolo ziphumela ngale ya ukuba zikhulule eningizimu Melika nayo yonke ingxenye yomhlaba? UTommy Osborne nabo bezama ukuthola abantu ukuba baphume kulobo buheteni futhi bangabakhomba ngomune wabo emuva ngqo ukuthi sagetha umholi wethu nento efanayo. Oh Nkulunkulu, kuzokwenzekani kulo mhlaba na? Kufanele kunyakazise wonke umuntu phakathi lapha. Sizophendula kanjani na? Sizothini isithunywa senkolo uma bethi niza lapha ukuba nisikhulule kulokhu? Nabantu bakini uqobo bafaka into efanayo ema-ofisi enu lapho esihlalweni sobukhosi? Sizokwenza kanjani ukunini bukane muva emakhasini omlando? Phenyani futhi nibone ukuthi ngo uma ngokoqobo cishe impela kuphambene nomthetho wombuzi kukho ukuba kube njalo. Bangeke bakwenza eminyakeni edlula kodwa yabo sithengise ngamalungelo ethu amaKristu kwezombusazwe futhi uziphicela kanjalo udevil phakathi. Ahabi wayengelutho kuphela inhloko ngegama lika Jezebel. yilaka kuphela lokhu okuzoba yikho inhlobo ngegama nje ngeke azenzele ngokwakhe kodwa leyo nqubo emva kwakhe iyomqhubela kuye kunjalo impela Niza nambeza wakho wena mkhristu ziphaphamise wena isikhathi sasedlule kunoma ucabanga isimo esikuso isimo ababekuso nokuthi baziyekelela kanjani bona uqobo babe ubanzi kufanele ukuthi inhliziyo kaNkulunkulu enkulu ethandayo yakhala kakhulu futhi ikhale izinyembezi lapho ebone abantu bakhe abayizijunya zenkolo wabenze isibonelo zonke izizwe zivela ndawo zonke ngoba uNkulunkulu wayebasusile bebabona besebunyeni ngomoya bekhonza uNkulunkulu bese kuthi-ke ucabanga ukuthi wayekulangazelele ukubona bebuyela othandweni lwabo lokuqala futhi benze lokho kwakulungile ngokuqhubeka bahamba baqhela futhi baqhela futhi baqhela kwaze kwathi ekugcineni uJezebheli uyangena lokho impela esikwenzile sakhukhuleka sasuka ezimisweni zikaKristu ngenkathi uNkulunkulu ethumela abefundisi bakhe esizweni sonke bashumele kungcwele abe-Pilgrim Holiness amaNazaretha amaPentecoste buyelani kuNkulunkulu buyelani kuNkulunkulu nababadla ngempela amiso esikhathini sadala avele ahlekwa nje futhi kwahlekiswa ngawo inqaba yalawo makholo esibodeni ngani bahleka yonke into lawo madoda ayenzile futhi athi kwakungokakadevel kwenzani na nebandla liqala ukulalela iningi ngesibala liqala ukulalela into yokuqala niyazi uma owesifazane oyikateliwe ubengaqoka lezi uhlobo lwezinto iprotestane ibingakwenza nayo uma ibandla likateliwe belingenza lokhu iprotestane ibingakwenza nayo manje-ke uma imethodist ibingenza kuthiwani ngebhaptisti na manje uma uyibhaptisti ibingenza kuthiwani ngamapentekoste na yabo zikungenisa lapho-ke izinqubo ezenziwe ngumuntu haleluya lokho kuqinisile yingalesa sizathi ngimelene nayo ngoba izwi likaNkulunkulu limelene nayo izinqumo ezenziwe ngumuntu uNkulunkulu umelene nayo izwi lakhe limelene nayo abaprofethi bakhe bayomelana nayo izinceku zakhe zangeqiniso ziyomelana nayo wonke umuntu ezelwe ngumoya kaNkulunkulu uyomelana nayo bukani ukuthi israyeli wathola kanjani ukuthi bantanta kanjani nebuya kwase kwathi ekugcineni uJezebheli uyafika bukani ukuthi imelika yathola kanjani futhi yantanta kanye nebuya lezwe uJezebheli wale wathatha izihlalo zobukhosi kunjalo manje uJezebheli ekuqiniseni wayengekho esihlalweni sobukhosi saseGibhithe noma isihlalo sobukhosi sika-Israyeli kodwa wayeyinhloko enkulu emva kwesihlalo sobukhosi lokubusa ezindabeni ezingcwele kwenkateluka akukho esihlalweni sobukhosi sase-United States kodwa liyinqubo esebuva kwazo ngoba uganwe yiyo ebhayibhelini lathi kulelizwe bayokwenza umfanekiso ofaniswe nesilo omfowethu udadewethu indaba na awu ngiyazi ukuthi yini ibhayibheli lathi bayothola lo nyaka waselayo udekiwe futhi silapho-ke ngingathe ningizonde manje kodwa ngelinye ilangani ngeke uma selithola ukuthi yini iqiniso ngingahle ningavumelani futhi nisukume futhi niphume endlini niqishazele lokho nje kukhombisa kungafundi nokubhala kwenu kodwa sukulumbe niyoqonda sukulumbe niyelangazelela futhi nazi ukuthi kuyiqiniso ngilikhuluma igameni lenkosi ngiziphangeka ngibe yisisulu okuyothi ekugcineni kungiqhubele ethuneni ngizoba ngufakazi ngize ngife uma uNkulunkulu ezongisiza kunjalo nakhu usiku lesi simo sibuse namhlanje konke okwakho kuhamba kanjalo ne-Israyeli ukuthi babi wenza kanjani inhloko ngegama kaJezebheli ngoba wayegane nguye imelika umholethu wenza kanjani uyazi ukuthi umholi wethu wayezithe mina bangako kwaziyo lokho na usozigidigidi omunye wangitshela kwiphephabhuku noma umsakazi othize noma ithelevishini noma ukuthize ujack benny noma omunye umuntu wenza i-any 40 ngikhona ukuthi kwakunguye omunye umuntu wathi uyize wamsiza ukuba athole izifundazo ezimbili okwakungesize zakho sesithi nje asibe esakhe sonke wazithela kanjani na yafika kanjani leyo mali na ngokuhwebelana ngogoloko lotshwala Yike lezo zathu ekhisa izintela kugoloko nezinto yiloko okwamenze sicebe. Yona impela into eyaqalakisa isizwe sakithi. Yona impela into eyona izincwadi zabantu bakithi. Inethumele abafana bethu ukuba babe yizidakwa namantombazane akithi ukuba abe yizifebe. Imali ephuma kuloko yamenze sicebe. Into efanayo lenqubo endala kaJezebeli. Into efanayo eyahlupha abantu bakithi. Into efanayo eyabahudula yabakhipha kuRomeni. Yayisibashisa. Yayisibahlubula. Behlukana phakathi. Yenze yonke into kubo. Ikazi elifanayo labafela ukhona. Iphepheli liyasho. Likuye. Lapho labo bekhona. Bashada ndawonye. Nathi maMelika sitiyazela siya phambili ngo. Oh, hawu. Sinamadada ambalwa athe xaxa. Futhi sinesikhathi esimnandi. Singcono kunazo zonke izizwe. Kodwa mfowethu. Linda umzuzu nje, isithathe ke incwadi nencwadi manje, okwemizuzu embalwa elandelayo, sibone ukuthi kwenzekani. Abashumayeli babisana ngo nje, bazinikela kubo, baqhubeka nabo ngo, yonke inqubo yama-Israyeli yahambisana ngo noJezebeli. Babe nesimo yebo, futhi anisitsheli yini iBhayibheli ukuthi ngalolu izinsuku zokugcina siyoba nesimo sokubesaba uNkulunkulu. Zonke iziprofeti ziyagcwaliseka mfowethu. Sisekupheleni ngokukaze lonke sisekupheleni ngokomoya sisekupheleni yonke inqubo isekupheleni kwayo into elandelayo ngokufika kwenkosi nokutshitsha kwebandla uNkulunkulu wathi mina sonke isibonakaliso isimanga wenze yonke into ayengayenza izama ukudonsa abantu futhi njalo njalo baqhubekela phambili ngqo bangene bukaleli dolobha lapha libukeleli lizwe konke lapha namashumi amakhulu namakhulu abantu bePentecoste nangenxa yokuma eqinisweni bakubi kule ntambama na ngoba omunye wabatshela ukuba bangabambisana emhlangano nina abantu nini bangamabomu uNkulunkulu akanihawukele yiyona nto kuphela engingayisho uma nina amaKristu ningesenamgogodla kunalokho ninethambo lesifuba enkukhwini esikhundleni zomgogodla kunjalo esikudingayo ngukushumayela ivangeli elinamazinyo kulo elizogawula into ibe zicucu bahamba njengabo bonke nje abanye manje ke niyamangala ukuthi kungani sibongoloza kakho manje ke niyabo ninehlombe elibandayo ngiyakulindela ngifanele konke lokhu kwaqhubeka kwe-Israyeli ekugcineni ngolunye usuku uza egqishazela ephuma ehlane kuzo mfo omdala ubukeka enobuhanqa u-Elija wasethishibi ngaphumi khona neze kunoma yiziphi zezinhlangano uphuma ehlane wayengahlanganise lutho nazo wayengumprofethi wenkosi Kowethu wayakazisa lowo mbuso kaJezebeli ngakho konke kwakukuwo. Bamzonde. Wayengenabambiswano ngizoniqinisekisa ngalokho. IBhayibheli lithi cha impela. Wenza labo Jezebeli ababuso bupendiwe bashe. Sengathi kwenza uJohane amabhizela awela noma yikuphi lapho efisa ukubhizela khona kodwa wambeka phakathi lapho. Wanyakazise izizwe. Ekhombisa ukuthi babe sephutheni futhi ezama ukubabiza babuyele kuNkulunkulu ophilayo weqiniso futhi babuyele ezwini lakhe esikhundleni sokukhonza kukaJezebeli. Yenzani na? Ngabe bamemukela na? Bamzonda! Kodwa izwi lakhe laqhubeka ngokufanayo nje ngoba wayeno isho kanje inkosi. UNkulunkulu wayesebenza naye futhi wakhombisa ukuthi wayenguprofethi ogcotshiwe ngezinto azisho zifezeka. Nakho konke lokho akwenzayo kwafakazisa ukuthi wayenguprofethi kaNkulunkulu. Kodwa nakho babengalikholwa ngoba wadabula izindlu zabo zokudlalela. Wabatshela ukuthi babesephutheni. Uhabi wayeyisisebenzi nje qiniso futhi niyaqaphela babengamkholwa kodwa walishumela ngokufanayo nje awukho namunye abashumayeli owayevumelana naye wathi yimina kuphela ngisele nkosi babuke babheke ngisho oyedwa kukho muntu ozohambisana kodwa nomsebenzi ayewuthunywe ukuba wenze futhi wawenza wayenezwi lenkosi isho kanje inkosi futhi wahlazela isizwe wahlazela ibandla wahlekisela konke into eyayikhona noNkulunkulu waye naye siyethenjiswa ngezinsuku zokugcina ukuthi uyobuyela kulelizwe futhi ngiyazi uJesu ngenkathi uMathewu iweshumi nesikhombisa ngenkathi wembuzo basho lona ababhali u-Eliyaze bengisala ukuthi wathini u-Eliyaze nempela ufanele afike kuqala sekwedlule enkathini ezayo kodwa manje-ke unika uJohane njengesibonelo uJohane wengeziye umalakhi wesine uJohane wayengumalakhi wesithathu ingani ngiyakuthuma isithi ngaphambi kwami ukulungisa indlela umalakhi wesine wathi ngaphambi kosuku olukhulu nolwesabekayo lenkosi yoliyofika lapho wonke umhlaba uyosha njengamabibi lungakafiki lolo suku ngiyakuthuma u-Elija futhi kwakungesuye uJohane ngoba inkosi ayizange iwushise umhlaba ngenkathi kufike uJohane futhi uma niqaphela futhi esehlukweni sokugcina evesini lokugcina wathi futhi ubhekisisani yena ekhuluma iyakuphendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana nezinhliziyo zabantwana koyise manje ubhekisisani uJohane wokuqala wafika u-Elija wokuqala wenzani na wafika futhi waletha umlayezo wayesephendulela izinhliziyo ezindala ezinkulu zomthetho ekukolweni kwebandla eliselincane abantwana kodwa ngenkathi kufika u-Elija olandelayo esikhathini sokuphela uzobuyela emuva bese ethathe izinhliziyo zawobaba izinhliziyo zabantwana njalo bese ezibuyisele ekukholweni kobaba bePentecoste niyawubona mehluko na akazi ukuba suye umuntu walaba lapha ababizwa kanjalo esinabo namhlanje uzobuyela ngqo ezenzweni zesibili bese eqala kusukela lapho ngqo uyoshumayela ivangeli elimsulwa asho izinto ezifanayo nje uPetru azenzayo ngosuku lePentecoste ngoba akusho ePentecoste kuqiniseke yonke imibhalo kwayophumela ngale akuzi ukusonta sonta nenye inhlangano uma Elija efika uyoba zonke besifazane njengoba kwenza u-Elija njengoba nje noma besifazane babi njengoba kwenza uJohane nje uyoba kumthando wehlale njengoba babenjalo nje akayi kuhawukela sibheke yena ukuba afike uzafika uNkulunkulu wathi uyofika futhi uzoba lapha ngiyakhona uma noma yini umlezo sinawo namhlanje uzokwandulela lokho kufika okukhulu kwakhe yebo mnumzane usesendleleni yakhe usevele uzelwe njengoba u-Elija wayenjalo futhi ufika iqhumisa iphuma ihlalo ndawo ndawe uyozazisa yena uyoshumela izenzo zesibili uyoletha ukukholwa kwalaba obaba abadala bePentecoste babuyela ngqo ukukholwa kwalaba abantwana bePentecoste babuyele ngqo ekukholeni kobaba bePentecoste uyohamba ngqo abuyele ezenzweni zesibili izenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili kwehle kwedlule njalo uyelethela ngempela ivangeli elimsulwa abazi ukuzihlanganisa ngalutho noJezebheli nenqubo yakhe uyoba yinceku kankulunkulu impela uyoba yiyo iphephe lathi uyofika uyoprofetha futhi ekuqhumisa umlezo wakhe ebusweni balabo Jezebheli impela nje njengoba kwenza u-Elija ekuqaleni ku-Israyeli bayomzonda abaye kubambisana nayo qhabo qhabo uzofika uNkulunkulu wakwethembisa futhi uzovuka enkundleni uzoshumayela ebandleni elikhethiwe njengoba lathi uyokwenza iyazi zalawo okhethiweyo uthintitha okwenyama kusuke kukho izwe nezinto ekuthintithela phansi elibilisela phansi ehlanganisa ibandla ndawonye abantu ngiyazi wena uthi lelo yihlelo lami fowethu lephutha uJohane wafika njengenqubo yomuntu oyedwa ukuzokwethula umuntu oyedwa uJesu Kristu no-Elija angazi ukuba yinqubo kuzoba ngumuntu uJesu asho njalo kuzoba ngumuntu oyedwa ogcotshwe ngomoya ongcwele futhi angeke ethule noma yibaba yonkulunkulu abathathu noma bani uzobathula oyedwa inkosi uJesu Kristu ngoba umlezo wakhe uzonyakazisa abantwana bePentecoste babuyele kukholweni kobaba futhi kumlani mfowethu uma ngisho yolezi zinto ukuba ngicathulwe ngidinga ukuba sealithane ngiyanitshela isho kanje inkosi uma uNkulunkulu engaziqinisekisanga ukuthi nginitshele iqiniso isizweni jikelele umhlaba jikelele khona ke ngitsheleni ukuthi iphutha lawa kuphi nginitshele qiniso buyelani kuNkulunkulu ngokusheshe phumani kulezi zinqubo ngoba ibhakeni lasho encwadini yesambulo ukuthi ukubusa ezindabeni ezingcwele kweRoma elikatolika kwakuyisifebekazi futhi sasikunina wezifebe yini leyo na amabandla izinqubo futhi kukuphi lapho ibandla lamathetisti kukuphi lapho ibandla lamapentekoste lavela khona na kukuphi lapho methetisti ibhaptisti zavela zonke izinhlangano na uNkulunkulu akazange yahlela ibandla ibandla likatolika bathi baqala emuva lapho ujesu wahlela ibandla ufuna ngifuna ikhazi emlandweni noma ikhazi ebhayibhelini yayingakaze ibe khona inhlangano iminyaka engamakhulu amathathu nesithupha emva kokufa umphostoli wokugcina baseke bebumba umkandi wasenayisiya futhi beze inhlangano futhi ngenkathi ulunda ephuma wayilela kankulunkulu enkulu kodwa kwathi nje angahamba lelo qembu elincane labantu lawela lase libumba enye inhlangano kwase kuthi umoya ngcwele waphuma waba phezu kukajohn wesley akazange ahlele lutho kodwa emva kokuba esehambile baseke behlela baseke umoya ngcwele ngena namapentekoste futhi baphuma kwimethodist futhi kwenzekani na base behlela kodwa kuyoba yinqubo yomuntu oyedwa ofika ngamandla nochobo luka-elija ukugcwalisa isiprofeta halleluya uyolinyakazisa futhi khumbulani waprofetha kubo futhi waprofetha futhi wabatshela zonke izinto nonkulunkulu wasebenza naye kodwa umlayezo wakhe wasekugcineni wahlaselwa ehlala ebongameni ngenkathi ujohane efika umlayezo wakhe wasekugcineni wahlaselwa ehlala ebongameni langalolo zulu umlayezo ka-elija wasekugcineni ngenkathi ehamba yehlanga lowo mgaqo ngalokho kusa emva kokuba sebukhoneni bukankulunkulu phandle lapho wahamba wehlanga lo mgaqo noboya ubudala konke kuye ikhanda lakhe elinempandla licwebezela wanqaba ubhebhezela lawo amancale amehlo amadala lalikhazibule inkazibulo kankulunkulu leyo nduku esandleni sakhe nezinyawo zakhe zihamba zingacamazeli ngakho konke nje wenza na ihamba ehla ngomgwaqo evela esamariya yongene ukholeni behlala mongameni futhi ethi isho kanje inkosi engezabi lutho amabandla ayebenqabile abantu babebenqabile ngakho manje unikeze ukuhlasela kwakhe okuse ngokokugcina phezu kwehlala mongameni kwase kwenzekani ke emva kwalokho na lalelani emva kwalokho kuhlasela iphimbo lakhe lase lithula akukho muntu waphinde wamuzwa uNkulunkulu wambiza wasuka enkundleni wathi elija usiwazisile umlayezo wakho kuwo wonke Israyeli bayawazi manje yenyukela lapha ehlane suka kubo zahlukanise ngoba kukhona engizokwenza ngizobakhombisa ukuthi kunjani ukwenqaba umlayezo wami kwangena nina iphi indlala ukubulawa yindlala usho kanje umoya ongcwele bhekisisani ukuthi yini ezayo bhekisisani ukuthi yini ezolandela kwakukhona indlala kuyoba khona indlala oh mhlawumbe kungabi ngeyesinkwa kodwa eyokuze izwi likankulunkulu neqiniso lakhe onke amabandla ayoba nokuhlalisana futhi aqhubekele phambili ngqo ayongena kukho ngokufanayo nje njengoba nje bese bevele begwinywe lombolozi nakho wenzani elija na wathola isiphethu esifihlakelo phezulu le ntabeni lapho wathola khona amanzi okuphila izambulo zobunkulunkulu ezivela kunkulunkulu lapho ehlezi phezulu lapho phansi kwamandla kankulunkulu izambulo ziyisiphethu esincane esifihlakele ngenkathi bonke abanye wayebulawa yindlala nonkulunkulu uyazibusisa ezinceku zakhe leyo magwababa amlethela okuthize ukuba adle esahlukaniswe kubantu wabayedwa futhi babesezantsi lapho bebulawa yindlala befuna imvuselelo nakho konke kuqhubeka ungabe usazizwa izivuselelo zakhe uphi lowo mdala ongahlahlile khandi uhambe ojikeleza iqumise izinhlangano zethu na ukuphi manje na babengazi wazijeza yena uqobo waba nonkulunkulu phandle endaweni ehlukaniselwe yena yedwa lapho abangalizwanga iphimbo lakhe baseke beqale ukubona xa unkulunkulu athumela umlayezo futhi atshele abantu futhi bengawemukeli khona-ke iyeyihoxisa inceku yakhe beze ethumele izihlupho zakhe indlala ukufa ukukhuluma ngomoya ngokomzimba futhi Ngizisa ukucindezeleka mfowethu. Ngicabanga ukuthi kukhona enikubonile. Lindani nje emva kwesikhashana. Anikaboni lutho. Ngicabanga ukuthi nifela ivuselelo enhle yomoya. Lindani kuze kube semva kwesikhashanyana. Lindani nje kade bese nikhalela ukuzwa izwi likaNkulunkulu. IBhayibheli lasho njalo. Kuye kwakhona indlala ngezinsuku zokugcina. Kwasho umprofethi. Futhi kungabi ngezinkwana manzi kuphela. Kodwa eyokuza izwi likaNkulunkulu leqiniso. Kodwa lelo phimbo liyothula ehlane ndawo ndawo. Lifihle. Wamisela amagwababa izinceku zakhe. Ubuzise lezo zinyoni izinceku zakhe. Ezagcina iphimbo lika elitshe liphila ngesikhathi sokwehlukaniswa kwakhe. Kwakhe nebandla abe. Amagwababa amlethela inyama nesinkwa ekuseni, inyama nesinkwa kusihlwa, futhi wabuza emthonjeni omncane ngenkathi bonke abake ezansi lapho babenza benganakudla kokomoya namanzi. Kwase kuthi ngolunye usuku emva kokuba isono sasesidlangile uNkulunkulu wayeselethe abantu bakhe emadoleni abo. UJezebeli walithatha yonke into wakushanela konke futhi uzokwenza futhi. Longu lisho kanje iBhayibheli likaNkulunkulu elingcwele. Uzokwenza futhi. Usesihlaleni sobukhosi ngomanje emva kwenhloko ngegama ekusontela noma ngapi la ifuna ukuya ngakhona. Akukho muntu ozomisa impela, akukho muntu ozomisa manje ngoba lokho ababengeke bakuthole eziyingini zezenkolo bayakunquma, bakunquma konke kungene kwezombusazwe. Futhi lapho bakwenzile ehe ilokho impela bakwenzile obungukuthi okwezombusaze kuzobanga ukuduba impela nje kubuyele ophakwini lesilo impela njengoba nje ngimi lapha niyabo njengoba iBhayibheli lasho niyazi sishiya isikhathi ngizosheshisa ngifanele ngifakele lizwi lokugcina uma inkosi izokuvumela. Bekuzisane wena nje wahlala phezulu lapho uNkulunkulu waze wamkhuduza. Wayengenazivuselelo ashibelangani ngokuphikisana nalutho. Wavele nje wama phezulu lapho yena uNkulunkulu kuphela phandle ehlane ngoba wayeyindoda yasehlane wakhulisa ehlane kanjalo noJohane wakhulisa ehlane waphumela ehlane yedwa noNkulunkulu wasusa ebandleni emva kokuba enikeze umlezo wakhe nebandla lawenqaba futhi ekugcineni izinhlangano zazingenzi lutho. Ngakho nje wadingeka ukuba gudluke aphume. UNkulunkulu wambiza asuke enkundleni wamtshatsha ngikhiphela ehlane wathi phuma uze lapha ngeke besalalela woza manje ke ngizophonsa kwahlulela kwami phezu kwabo. Oh yebo uzoba lapha ngolunye lwezinsuku phezisani manje ke emva kwezinsuku zesiprofethi sakhe kwenzekani na? Ibandla lafehlenyeka ingebe enkulu kaJezebeli wazithathela wona wawagwinya wonke lobolozi wazithathela wona futhi wakha izixhobo nakho konke kunye. Kodwa ngolunye usuku uNkulunkulu wambiza aphume futhi nangu ephume yelisani manje futhi ningangithukutheleli ngisho isho kanje inkosi. Ngikathi ephuma wenzani uNkulunkulu na? Wamthumela kumfelokazi wake wababa namandla endoda phezu kwekhanda lakhe kodwa wathatha ukufa ukumkhulula ukuze akwazi ukukholwa yizwi lomprofethi. Ngiyaqaphela lokho na? Wayenomyeni owayemqondisa le nale kwesinye sezikole ezansi lapho kodwa ngesikhathi salezo simo ezikhulu wayegwinyiwe lombolozi ukufa kwakumthathile wayengasahukekile kunoma yiyiphi inhlangano. Ngakho wayeselungele manje ukuzwe izwi lenkosi. Owesifazane echaza ibali umfelokazi ukuthi umyeni wakhe inhlangano wayesefile futhi wayecabanga kuphela nje du ukuthi useziphilela ngezingaye. Futhi uNkulunkulu wathi ehlela kuye manje uzokuzwa ngimyalile. Oh siyacabanga ngezinye izikhathi mina qembe elincane lapho enethembeke kakhulu futhi nenza konke lingakwenza ukuba nibe nomhlangano ukuzama ukubonisa abantu ukuthi inhliziyo yeni ikahle futhi nifuna ukubathola babe kahle. Nicabanga ukuthi ninesikhathi esilukhulu kodwa khumbulani uNkulunkulu neso lakhe liphezukwenu. Niyamthanda ngiyazi nemthanda beningeke nihlale lapha beningeke nethemele noma yiphi into enjalo uNkulunkulu neso lakhe liphezu kwenu yebo futhi ngekathi ekwenza umyeni wakhe wayesefile inhlangano yakhe yafa ngakho manje uselungele ukuza izwi lomprofethi ngakho ngenkathi kufika umprofethi esangweni futhi wamcela amanzi amancane wahamba ukuyowalanda wayesethi-ke ngiphe ingcosana yokudla wayesephenduka wayesethi kuphila kwenkosi nginelutho kuphela okwenele nje manje kwakubukeka sengathi wayethukele ukuthatha lokho okuncane ayenakho kodwa kwakuphambene nalokho ngenkathi evuma ukunikela ngalokho ayenake kusekeleni okwezi uNkulunkulu wamondla futhi uma uvuma ukunikela umoya onawo lokho umoya uNkulunkulu akunike khona ukusekela okwezi khona-ke uNkulunkulu uzokugcina uphilile halleluya. Oh, uDumo uNkulunkulu, ngiyakubona bandla na? Ningacabanga ukuthi ngisangena, anginjalo. Kodwa onakho, okuncane kwenzayo, khona uNkulunkulu, ukukholwa onakho, kubeke ezwini, hhayi enhlanganweni. Fake ezwini likaNkulunkulu uzokugcina uphila wayeselungele-ke ngoba wayengenakukwenza ngaphambili ngoba babengeke bamvumele kodwa manje uselungele uzokwemukela na uNkulunkulu wathumela umprofethi endleleni yakhe uzolemukela izwi lakhe na uzomemukela lo mprofethi na yebo wakwenza futhi wamtshela wathi manje lokho kuphila kuncane onakho kubeke phakathi lapha kulethe kimi kuqala futhi kwenzekani na ngenkathi lonke izwe lalifehlazela futhi libulawa ukulamba yena nabantwana bakhe nabendi yakhe bonke badla ukudla okuhle kathathu ngelanga isambulo sabuNkulunkulu ezwini yethembani yakubona bangane kwakubani na bahlala lapho kwaze kwaphela indlala ihlala nalona wesifazane lelibandla elamemukelayo futhi lakholwa yizwi lakhe futhi wamgcina ephila wagcina ibandla liphila ngezwi lenkosi ngoba wathi isho kanje inkosi. Manje ayisinaso isikhathi sokukhipha yonke indaba niyazi ukuthi wayefanele afike kanjani kwela manqami nobhali uzokwenza ngolunye lezinsuku ungakhathazeki ngenkathi eza egqishazela ephuma kulelo hlane bhekisisa ukuthi kwenzekani kwasekuthi-ke ngenkathi olungileyo u-elisha omdala umprofethi inceku kankulunkulu yeqiniso isifika ekugcineni komgwaqo wayo unkulunkulu wamtshele ngolunye usuku wathi elisha usushumele isikhathi eside ngokwenele manje unenetshezebelin nawo wonke upende wakhe nayo yonke into sewuze waba nokwenele kwakho wathi woze wehlele ejordani futhi nake hamba wehlele ejordani lapho umfundlana omdala onodaka uza wehla ngaleya agodolisayo amanzi awu-ayisi njengoba wonke umuntu ezobhekana nalo ijordani ukufa kodwa ngenkathi lenceku kankulunkulu enkulu ihamba yehlele ejordani nendodana yakhe ihamba ngakuye indodana yevangeli oh yebo wayeyindodana yakhe baba wami zinqola zika-israyeli umgibeli hashi-ke ngenkathi yena nendodana yakhe behamba bebambene ngezingalo behlele ejordani wayebhekisise ubaba wakhe esuka ngalokho kusa ngenkathi ehlele ejordani weluleka wayesekhumule leyo ngubo yamandla amahlombe akhe wathi kufa ayikho into ongayenza kimi wayeseshaya ijordani teta ngiyawela kulokhu kuza kwenzekani na lahletha lase loma njengophawuda wayenzani umprofethi omdala na wayebuka ngaphesheya kwejordani wayazi ukuthi kwakukhona inqola eyayimlindele laphayana amahashi wayeya ekhaya umsebenzi wakhe wasophelile indodana yakhe evangelini yayithatha indawo yakhe ngangize ekhaya ngolunye usuku ngivela ngaphandle entshonalanga lokhu kuyafika engqondweni yami Ngabe lomsakazo ngangidingeka ngishayele izinsuku ezintathu amamayela ngamakhulu amashumi amabili nane ngingedwa. Ngabe lomsakazo ngase ngizwa ezika moya ziphuma ku Del Rio eTexas. Ukhona indoda eyenza inkulumo mayelana nelidala ikhaladi indoda eyinigro yayisizofa futhi yayidingeka ize yehlele emfuleni yathi lawo masipasi egolide engizowa qoka ukuba ngihambe ezitratini zegolide. Inigro elidala lalishumele yonke impilo yalo nento kuphela elaliyicabanga okwakuyinduduzo elalinayo kwakuyisiginci sale sidala ibhanjo esasilenga ubondeni yayihlala phandle emabheleni kakotini bese lidlala amahubo liziphumuze enkonzweni yalo lesiginci sidala ibhanjo yileyo ndlela elalinayo ukuba liziphumuze. Lathi ihashe elidala elinomsila onqindiwe elaliva ame ukulishayela lalizoba sezansi lapho nenqola. Ngicabanga ngawo lathi lawo mahliphasi egolide engizowagqoka ukuba ngihambe ezitratini zegolide. Futhi uma seliqedile ukucula ngawucisha umsakazo futhi ngangihamba lapho ngibambe isondo. Oh kunjalo ngifanele ngize ngehlele lapho nami yini engaze inginike induduzo na? Ngiyitholaphi induduzo yami ehlane na? Nginesincane esidala esibhame esibizwa nge ngizingela ngaso kwindla lenyaka siyi amakhulu amabili namashumi esikhombisa imodeli amakhulu esikhombisa namashumi amabili nanye iRemington. Indoda umfowethu ngipha zona eCalifornia eminyakeni edlula seyikwiminyakanyaka ngizingela ngaso. Kanjani? Besiyinduduza kanjani nje? Ngoba ngiyazi ukuthi singanono edubula kahle futhi siyinduduzo yami ehlane. Ngaseke ngicabanga ngombono wami ngikathi ngifika laphaya futhi ngabona bonke abantu bami ngezwa into ethize engukukhala kwehashi futhi naki kuza uprince wami omncane ihashi lami elincane eligitshelwayo lase libeke ekhanda lalo phezu kwehlombe lami. Ngacabanga yebo ngokunye kwalokhu kuza ngiyeza ngehlela nami eJordani nesidala amakhulu amabili namashumi ayisikhombisa engangivame ukuthi silenga ubondeni angikaze ngisibeke phansi kusukela le ekwindla edlule. Lelo hashe elincane eligivelayo engangivame ukuligibela uNkulunkulu beyolihuka enqoleni yami ngalokho kuza ngenkathi ngiza ngehlela emfuleni. Niyobe limi nje ngaphesheya komfula lapho uNkulunkulu yalithumela ngilibone ngobunye busuku. Niyobe lihuka enqoleni yami ngokunye kwalokhu kuza ngiyobe sengingasekho ngikhwele ngikhuphuke ngidabule mafini. Asikhuleke. Oh, kulawo mandla kaNkulunkulu engizowajabulela lapho ngihamba lezo zitrade zegolide. Yebo, isibhamu esidala manje esilenga obondeni ngeke sisaba lamsebenzi ngaleso sikhathi. Ngiyamangala uma inqola yami iza, uma ihashi lami elincane eligitshelwayo engilibone embonweni liyobe lihuke enqolweni yami. Ngalokho kusa ngimi ezansi emfuleni, ngiyethemba linjalo. Ngifuna ukuhlwithwa, ngifuna ibandla likhuphuke kanjalo nalo, nginifuna nonke. Ngiyathanda ukwazi ukuthi uzoza wehlele nini eJordana, ungazishiya lezi izinqubo zokungabe sabe uNkulunkulu zalelizwe bese wemukela uJesu Kristu njengomsindisi wakho na? Monge suye mkristu, ungaziphakamisa izandla zakho bese uthi ngikhulekele mfowethu Branham. Uma ngifika eJordani, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise. Uma sengiza ngehlele eJordani, ngifuna ukuthatha amandla kamoya ongcwele ophezu kwami bese ngishaya amanzi amaningi agodolisayo bese ngihamba ngiwela. Ungahlala kanjani phansi kokukhuluma kunjalo ucobo lukamoya ongcwele futhi wazi ukuthi umoya ongcwele ungitshela isimo sakho bese wehluleka uphakamisa isandla sakho na? Ukhombisa ukuthi sekuyisikhathi sohambo lwasehlane. Angaba khona yini oyedwa ngaphambi kokuba sikhuleke omunye na? Kukhona ababili abaphakamise izandla zawo. Bathathu, uNkulunkulu akubusise ndodana. Babotshise ezulwini abathathu. Lokho kuzoba kuhle kakhulu Nkosi uma belapho nje ngalolo suku. Ngikhulekela ukuthi bazoba lapho Nkosi. aphamise izandla zabo ngoba bakholisekile ukuthi lezi zinqubo zeze ziyafa namaphimbo ezili kaNkulunkulu masinya kuzoba yinto elikhulu kuyithola. UNkulunkulu uzolisusa ebandleni. Ukukhala ukubiza komyeni ngokushesha kuzosuka nenqubo kaJezebheli izoligqiba. Kodwa bafuna kuba ne baphile lezo ziphethu esifihlakele njengoba Elijah wayezolondolozwa ngesikhathi sendlala. UNkulunkulu bapha umoya ongcwele manje agcwalise izinhliziyo zabo ngenjabulo nokuthula bese efake imiqondo yabo phezu kwezinye uNkulunkulu ukuze baphile manje nasemuva kwalapha kuze kube phakade. Babusise Baba bangabakho ngoJesu Kristu Inkosi yethu. Namakhanda ethu ekhotheme labo abaphakamise izandla zabo futhi ofuna ukuvuma uKristu ungasukuma manje ume ngezinyawo zakho umzuzwane nje singani khulekela umuntu ngamunye na sukumani nime ngezinyawo zenu. Oh Nkulunkulu ngabe ngehlulekile na ngisho nabathathu abaphakamise izandla zabo ngaphandle kokuhlabeka kuba basukume bame ngezinyawo zabo kuba bavume yona impela into abayenzile. UJesu ngikunikela konke ezandleni zakho. Ngishumayela izwi lakho futhi angangaxegisa kunoma yilibi. Manje ngishiyela kubo indlu abayenza noma yini efanele ngakho kokubili ibandla nenceku yakho konke kusesandleni zakho. Baba ngikhulekela ukuthi uzosindisa abalahlekileyo ugcwalise abanhliziyo zilambile ngezinto ezinhle ipha kuphile kuphakade kulabo abomile. Vusa izinceku zakho ukuba zimemezele umlayezo yipha ukuphiliswa kwabagulayo nabahluphekileyo. Thola inkazimulo kuwo uqobo ngokuba ngizinikela kanye nezwi lakho nasesandleni sami nasenhliziyweni yami nasengqondweni yami loba imithetho yakho ngoJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Mangifike emfuleni ekupheleleni kosuku ngeke licule lelo futhi kubukeka sengathi abangani bami sebashona bonke uyobakhona umuntu olindile oyongikhobisa indlela angikuwela iJordane ngingedwa. Wakhiphile amakhadi omkhuleko Bhili na ngizwe ngisindwa. Imapho wakhiphile namhlanje na uB ukhipha oA futhi awubakhiphanga na kulungile babize oB kuqala elokuqala kuya ikhadi lomkhuleko B wokuqala sizokhulekela abagulayo kwenu. uB wokuqala ubani onalo na ikhadi lomkhuleko B lokuqala umunye emuva le ngemuva yenyukela lapha nenekazi. Uphi wesibili phakamisa isandla sakho lelo ninekazi. Owesithathu uphi wesithathu ngicela uphamise isandla sakho ukuze ngibone ukuthi kukuphi. Owesithathu owesine uphi wesine uphi wesihlanu ngicela uphamise isandla sakho uphi wesihlanu leyo ndoda kulungile. Owesithupa owesikhombisa owesishiyagalombili owesishiyagalolunye oweshumi oweshumnanye oweshumnambili oweshumnantathu oweshumnane oweshumnanhlanu. Awu lapha bonke obhi abasukume empeleni nje lokho zaya ezweni lonke zonke izithunywa zenkolo ensimini noma ikuphi lapho ezingakwazi khona. Onga makadi omkhuleko kaB sukumani bese nitshatha indawo yenu ngokwezinombolo zenu. Manje bekuyimapi yalandelayo na uA ubale nekadi lomkhuleko uA elokuqala na uA wokuqala likuphi na impela liphakathi lapha uA wokuqala sekuzinsuku ezimbili ekhishiwe noma ezintathu manje ngakho bangahle bangabebikho lapha wonke nekhadi lomkhuleko eyi manje shayana umuqa lapha hambani ngongale nencike ubonda ngenhlonipho ngifuna ukukhuluma nani eningenawo amakhadi omkhuleko omzuzu nje ngaphambi kokuba kuqale umuqa Manje, nekhadi lakho lomkhuleko libambe ngezandla zakho ukuze abafana bakwazi ukwemukela ikhadi lakho lomkhuleko. Kade ulindile, ufika ngaphambi kwesikhathi kusihlwa ukuba uthathe ikhadi lakho lomkhuleko. Futhi unelungelo lokuza emgqeni. Nginethembisile ukunikhulekela, manje ngizozama ukugcina isithembiso sami. Unkulunkulu engisiza. Umfana wakho lowena indoda encane ebukekayo ngempela ngiyacela ningithethelele lowena wesifazane lapha ungumfanekiso omuhle womelika wangempela umfana wakhe omncane i-ovaloli encane nejaketi enemishwe owesifazane omncane onezinwele ezinde ugqoka kahle uNkulunkulu akambusise nekhaya lakhe nomyeni wakhe abathandiweyo bakhe Leyo yi-USA yangokoqobo ngempela enobuKristu wabhala phezu kwakho sengathi amazwe akithi angaba njalo isikhathi eside ngithethelele nenekazi elincane ngokusho lokho kodwa nje ukuze abantu babone ukuthi yini engicabanga ukuthi ibukeka ifana nomKristu akukho kuqhatha izinzipho ukuthi izinto ezinjani inenekazi nje Unkulunkulu akubusise mfowethu Sullivan inyanga enkulu uma uthanda inyanga enkulu manje setuze uJesu onozelo yakholelwa kuye na Niyakholwa yini ukuthi uyinyanga enkulu na?
Now, just be reverent just a moment.
Manje hlelipani nje umzuzwana nje sinesikhathi esincane kwamanje ngiwunqamulile umlayezo wamfishane nje ngiyethemba niwutholile nokho ukuthi ubuchaza ukuthini?
Just believe with all your heart. They all get line of somebody back there, line people up. Okay? Okay.
kholwa nje ngenhliziyo yakho yonke uma bonke sebeshaya umuqa omunye emuva lapho kubashayise abantu umuqa okay uthini manje wonke lowo onamakhadi omkhuleko omile
you believe out there also without prayer cards
Niyakholwa khona lapho futhi ningena amakhadi omkhuleko na uma nizoba nokukholwa uNkulunkulu uzokubiza manje wonke amakhadi omkhuleko emqeni Yeyo ntombazanyana ehlezi emuva lapho enomlezo omubi ngenhla lapha kule Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzophilisa na uma ukholwa yiba nokukholwa nje noNkulunkulu uzokupha khona
Thank you sick father I'll get all right.
Uyacabanga ukuthi uyihlo uzophila na? Yakholo. Ungaba nakho. Uthini ngawe khona lapho? Ukhulekela umshana wakho ukuliswa yimizwa. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu uzomphilisa na? Nenekazi ohlezi khona lapho. Uma ukukholwa ungaba nakho.
All of you got to believe.
Manje ngifuna bangaka abazalwane bami abalapha abashumayeli bevangeli abashumayeli be full gospel kumbe noma bangobani okholwele uphiliseni ngokuka uNkulunkulu na phakamisa izandla zakho Ngithanda ukuba nize lapha ningisize ukuba sikhulekele laba bantu ukuze abantu babone ukuthi akusimina nje engikhulekela abantu. Ningakwenza nani? Uzani lapha bese nima emsamo kanye nami. Nizokwenza bazalwane nina befundisi na. Uzani khona lapha bese nima ngokulinganisana khona emsamo. Kuhle lokho, ngiyanibonga bazalwane, ngiyanibonga uzani ngaphambili ngo bazalwane uzani. Ithini? Yebo, ningawenza yenzani umugqa oyidabuli khona lapha, kuzoba kuhle. Kuhle lokho. Manje jikisa lokhu ngenye indlela mfowethu, jikani kanje, ngizoletha abantu bedlule khona lapha. Manje abanye beni wozani ngakulolu hlangothi lwami phakathi khona lapha. Uma nithanda nime nizungeze leli cala nakho ke. Manje ezethemalini niyawabona lawa amadoda anomoya omuhle lapha la, angamadoda azoma khona phezulu lapha futhi amele leli vangeli elifanayo engilishumayelayo. Niyabo eza lapha ngoba ayakholelwa kulo. Manje benifanele niziqhenye ngomelusi weni ozozikhombisa kulo msamo lapha obunzima ushumayela kunamandla. Lawa ngamadoda anezambulo aziyo ukuthi hayi mina ngimelene namadoda. Ngezinye izikhathi sithola kuhukeka ezinqubeni esenza lezo zinquboyi. Lokho esimelene nakho hayi indoda incike kaNkulunkulu. Manje ukuba besinokubona kufihlakele kwakho wonke umuntu lapha isikhathi eside kangakanani enicabanga ukuthi bengizoba naso lapha na? Bengizoquleka uma sengifike cishe emva cishe kowesithupha, owesihlanu noma owesithupha, oweshumi ngaphezudlwana, mhlawumbe uhafu ikota lomuqa. Bengizobe ngingasekho, abasele babo bebengeke bakhulekelwe, ngeke sakwenza lokho. Futhi njengoba kodwa anithi ngeke ukuba nibe nalokho, uyazi ukuthi yini inkathazo yakho, uyazi ukuthi wenzeni. Manje vuma izono zakho. Uma noma yimuphi weni khona lapho enelilodo echashazi lokungabaza enhlizweni yakho, kuthathe ukukhiphe khona manje bese utshela uNkulunkulu ukuba akuthethelele. Uma ungalungisene noNkulunkulu, tshela uNkulunkulu akuthethelele. Uma ungakwenzi futhi ungalungisene noNkulunkulu, akuzu ukukusiza nakancike ukuphumela lapha. Uchithe isikhathi sakho nje. Lokho kuqinisile. Manje ngabe kunjalo bazalane na? Kunjalo. Bukani lapha, nakho kumi umfoti kid lapha. Kwathi angiklebhule amathayi aphume emotweni yami ukuze ngifinyelele kuye. Cishe unyaka noma emibili edlula uku. Wayebulawa ngumdlavuza ezofa. Ngalelo langa umkakhe wangitshela wathi kuthuma wathi uyafa manje. Sengifika lapho inkosi yamphilisa futhi nangu samile. Ngicabanga ukuthi usekhuluphele ngesisindo esingaka nayo yonke into. Umakade kwasebone omdala emuva, niyazi kwakuyilelo hlobo lendoda engangikhuluma ngayo eminyakeni edlule, owashumayela futhi walala ngqo kulelo zwi nabantu bamhleka. Futhi yena nomkakhe behambe emizi leni kaloliwe nakokonke okunye naphezulu le ezintabeni nezimayini zamalahle, futhi baphume bagijime futhi baphoswe ejele nakho konke okunye. Yileyo ndlela elwele ukuzuza umklomelo, yilelo hlobo. Manje bazalane ngithi kini, mhlawumbe beningeke naba nomoya wokubona okufihlakele. Lokho akudingeki kube njalo, niyabo. Lokho akunasidingo. Into yokuqala uyindoda yezwi, ungcono kude le abashumayeli abangaphezu kwalokho engiyikho, ngoba angisuye umshumayeli kangako. Kodwa nini nicotshiwe, noma yiyiphi indoda ibizelwe ukushumayela ivangeli, ibizelwe ukuphilisa abagulayo? Izimiso ezinkulu zingukuthi hambani niyezweni lonke futhi nishumayele ivangeli kuko konke okudaliwe, okholwayo ababhaptizwe uya kuzindiswa. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo kanjalo njalo bayosinda. Uma ubizelwe ukuba ngumfundisi, ubizelwe ukukhulekela abagulayo. Isizathu sokuba ngenze lokhu ukuba ukuze lezi zethameli ukuze zibone ukuthi asidingi ukuba silindele umuntu othize okhethekile, u-Oral Roberts, u-Tommy Hicks, u-Tommy Osborne, mina uqobo umuntu oza ngenkonzo yokuphilisa. Ngifuna bakubone ukuthi ningamadoda kaNkulunkulu, yabo uyindoda, unalo impela nje ilungelo lokuba ubeke izandla phezu kwanoma yiphi yawo nje njengami noma yimuphi omunye umuntu. Empeleni bazala nonke niyazi njengabefundisi ukukholwa kwabo uqobo kuNkulunkulu okwenza umsebenzi. Kunjalo na sibapha umkhuleko nje. Manje wena uthi iBothi Branham ngabe umoya ongcwele lapho ukanye nawe na impela, yebo mnumzane. Manje kini ezitha emqeni lapho, uma nikhole inhliziyo yenu yonke ukuthi uNkulunkulu uzeniphilisa, phakamisa isandla sakho uthi ngizokwemukela. Manje woza lapha, tetelani leli nenekazi lize lapha. Angikwazi, ngikaze ngikubone. Uma umoya ongcwele uzongitshela ukuze abazalwane bami lapha ebukhoneni lapha obunje, ngakho bonke bemi bengizukezile. Futhi akusikho lokho kuphela, abazalwane bami balapha nenkosi yami lapha yinkosi yabo nabo. Manje uma izongitshela okuthize kungalungile ngawe noma yini engalungile ngawo, uzokwazi noma kuyiqiniso noma cha. Ngifuna bona, ngifuna izethameli, ngifuna abantu laphaya ukuba babone ukuthi umoya ongcwele ulapha emsamo ukuba unikeze ukubona kufihlakele. Kodwa lokho akuphilisi muntu. Kodwa uma ezongitshela ukuthize ngawe owaziyo ukuthi angazi lutho ngakho, njengoba nje kwakunjalo esifazane emthonjeni, kungesilo uhlobo lodaba olufanayo, kodwa ngiqonde ukuthi owesilisa nowesifazane beqala ukubonana. UJesu owesilisa othe ukuba phakathi nobudala, nalona owesifazane mhlawumbe wayengowesifazane osemncane mhlawumbe njengawe. Futhi uma ethanda ubengangitshela ukuthi uze ngani lapha, ikarazo yakho ungakholwa ukuthi kuzofanele kube ngumoya wakho ozokwenza la? Mina bazalani niyakholwa na ukuthi inkosi uJesu ofanayo umi lapha na? Mina zethameli nikholwa yinto efanayo na? Ninemqeni omkhuleko ningakholwa yinto efanayo? Futhi nazi ukuthi lawa amadoda bengingawabizela phezulu lapha uma bengicabange ukuthi abenga. Emva kokushumayela kanje nokusho izinto enginazo, bese kuthi-ke ngibizele amadoda phezulu lapha ebingafanele na, bengingeke ngakwenza lokho. Bengiyobe ngehlula yona impela into ebengiyilwela, yabo. Ngiyakholelwa kuwe, ngiyakholwa ukuthi engamadoda kaNkulunkulu. Manje bonani ukuthi umoya ongcwele umi ngokusondele ukukhuluma nawe nje. Ngizama wena uthi wenzani futhi uBrenham na into efanayo uJesu ayenzile ngowesifazane, wathi ngiphuzise. Wayezama nje ukukhuluma kuye umzuzu athole ukuthi yayiyini inkathazo yakhe. Inkathazo yakho ngokwethuka yilokho kukuphethe. Uma lokho kunjalo, phakamisa isandla sakho manje impela likubheki. Liyakubheka bazalwane na? Alikubheki, kodwa iyilokho inkathazo yalo. Sekuyisikhathi eside linjalo. Njalo wela amabridge akho ngaphambi kokuba ufike kuwo, kanjalo njalo lokho kuqinisile ngokwakhiwa kwakho, kwenziwe ngaleyo ndlela nje. Uyethuka njalo ubona sengathi kukhona into ethize ezokwenzeka, ayenzeki. Ngezinye izikhathi uDevil uyakutshela akukho lutho kulo, kungukuthi nje uyahlubuka ungaphesheya komugqa. Angifundi wona umqondo wakho, kodwa angifunda lokho okungazi lokho akhulume ngakho kuwe, ngoba ngiyabona ukuthi yini ewele umqondo wakho. Manje uJesu wayeyibona imicabango yawo, kunjalo na? Awu, yilokho okwenzeke khona manje, kunjalo na? Lapha ake ngikutshele ukuthize ukuze wazi lapha umele ngempela omunye umuntu, kunjani? Yileyo nto uyabo ubungeke wakubamba kwaze kwaba yileyo nkathi. Manje uma inkosi izongibulela ukuthi umeleni lapha okomunye umuntu, uzongikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe na? Kungokukamama wakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi inkathazo yakhe yini na? Awu, unokukhathazwa yinhliziyo, unomfutho wegazi ophakeme, amatshe enyongo, izifo ezixakile, kunjalo. Akusikho na? Yabo, manje lo ngumoya ongcwele, akusiye na? Manje kukhona ukuthize lapha okukimi nakulaba abazalwane, yabo, ukuthize lapha manje umoya ongcwele. Manje khulwane, nina njengoba sedlule emgqeni, sonke yasikhalebisa amakhanda ethu sisakhululekela laba bantu. Manje baba wasezulwini, sizobeka izandla zethu phezu kwalaba bantu, futhi ngiyabakhulekela manje. Nazi izinceku zakho ezethembekile zimi lapha, futhi sonke sizobeka izandla phezu kwabagulayo, ngoba wathi yakwenziwe, sizokwenza egameni likaJesu Kristu. Kwangathi abantu bangehuduleke nje bedlule, kodwa kwangathi bangeza bedlule bephiliswa ngegama likaJesu Kristu. Amen.
The Lord bless you. I walk out closely. In the name of the Lord Jesus.
Inkosi kubusise manje hamba wenyuke ngokusondela egameni lenkosi uJesu philisa egameni lenkosi uJesu philisa umfo wethu egameni lenkosi uJesu philisa utete wethu manje umzuzu nje yabo owethu utete wethu kungani nithokoze ngenkathi lo wesifazane ngenkathi kwenzeka ukubona kufihlakele futhi ngenkathi kuza abake bedlula kukho kwenziwayo na abantu bayedlula awu uma nginga unokubona ukufihlakele awu manje ke angithelanga lutho lokho kuhlangene nako kulapha ngokufanayo nje yebo uma udlile lapha woza izandla zakho ziphakeme uthi ngiyakubonga Nkosi ngiyakwemukela njengomphilisi wami futhi nje ngihamba nakho ngqo enye lamadoda ayizongibhabhathiza ngiyongena ngqo echibini lamanzi futhi ngibhabhathizwe futhi ngiphume futhi ngazi ukuthi wena wethembisile ukuthi ngizokwemukela umoya ongcwele ngiyabonga ukubona kufihlakele kusekhona kusekhona kuyafana nje njenge lapha yikuphi na le ndoda lapha ngisihambi kuwe ngabe ngiyise mnumzane na angikwazi kunga uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi yini inkathazo yakho uzongikholwa ukuthi ngikuprofethi wakhe inceku yakhe na uzokholwa ngaye yonke inhliziyo yakho na kulungile mnumzane ngiyabonga mnumzane lowo ngumoya omuhle kakhulu into enhle kakhulu empeleni umele omunye umuntu lapha kunjalo ngumzukulu wakho unepoliyo wawa ngolunye usuku futhi wephuka umlenze wakhe lowo isho kanje inkosi kunjalo na kunjalo hamba futhi ukholwe manje futhi uzosinda manje woza ukholwa wonke umuntu woza nje
Thank you.
Nibusisi uyikota libophayo izinhliziyo zethu othandweni lobuKristu inhlanganyelo yomqondo ofanayo njengalokho ngaphezulu lapha phambi kwezihlalo sobukhosi kababa wethu sithulula umkhulu weko wethu weminjonjo ukwesaba kwethu amathemba ethu imigomo yethu minye izintuthuzo zethu nomnako simingale bancane bakankulunkulu bantwana abakhubazekile enizimpuputhe abasondekile befundisi bevangeli niyazi asinamandla okuphilisa kodwa inkosi yethu enkulu uJesu Kristu uthumela lezi zibonakaliso bese elahla udeveli onibophile siyamlahla udeveli siyabulahla bumpumputhe egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu sicela ukuthi uNkulunkulu uzobapha ukukholwa ukuba bakholwe ukuthi umkhuleko wokukholwa usindisile abagulayo noNkulunkulu uzobavusa futhi bazosinda futhi siphe khona uNkulunkulu somandla ngegama likaJesu Kristu. Manje nina bazalane hambani nisuke lapho. Lonke nina abanye yibanise emkhulekweni manje siza abefundisi bayakhulekela nabo manje siyakhuleka sibeke izandla babo sezulwini kinina lapha ya ezethamelini eningange nangebugeni omkhuleko bekani izandla zenu phezu komunye nomunye manje bekani izandla zenu phezu komunye nomunye babo wethu wasezulwini sikulethela lezi zithameli njengoba sesivala lenkonzo nalomkhankaso phansi kobufuleke bukaJesu Kristu omkhulu umpristi omkhulu ogcetshiweyo kaNkulunkulu u-Emmanuel emi evusiyo kwabafileyo ephilela njalo okwenza izinyuselo ubukhona bakhe obukhulu manje bunathi amandla akhe angcwele phezu kwethu ukusenza sibone imibono siprofethe sibeke izandla phezu kwabagulayo izwi likaNkulunkulu elingehluleki lingeke neze labuyela kuyeze ngiyalahla bonke odeveli bokugula wonke amandla esono konke kungakholwa egameni likaJesu Kristu bangathi kungahlakazeka kusuke kubantu futhi bangathi bangasindiswa busise labafowethu abange befundisa inkosi njengoba bebuthene ndawonye nganhliziyonye nangazwi linye nawo wonke umuntu nje webandla o uNkulunkulu somandla kule Middletown enkulu eOhio thumele vuselele emva kwaloku inkosi ezoshanela ngapha nangapha kuqoqana kwamathambo nkosi nemisipha yesikhumba futhi kwangathi amandla kaNkulunkulu angavusa ibandla lihlangene linamandla lapha kuleli dolobha elizoshanela ibandla eliyisibonelo konke esizweni sonke ukuba abantu bazongena kuleli dolobha ukuba babone amandla kaNkulunkulu siphe khona nkosi philisa abagulayo nabahluphekile sindisa abalahlekile futhi uthole inkazimulo kuwoqobo sipho khona ukuthi honke lamaduku namaphasela amancane kubekwe lapha ngiyakhuleka nkosi ukuthi umoya ongcwele phezu kwethu nakulendlu usigcoba ngaphakathi bonke bangaphiliswa kulotshiwe ebhebhelini ukuthi lapho u-Israyeli esendleleni yezinyawo yomsebenzi besendleleni ebhekezweni elithenjisiwe ukuthi ulwandle lubomvu lwangena endleleni nomunye wabalobi wathi uNkulunkulu wabuka phansi ngaleyo nzika yomlilo nolwandle lubomvu lwesaba lwase luhlehla no-Israyeli waya ezweni elithenjisiwe elalithenjisiwe futhi manje kusebhayibhelini kulotshiwe bengingathanda phezu kwezinto zonke kubani iphumele ekuphileni futhi uma lamaduku lifika kubantu lapho usathane ebeke ulwandle lobomvu phambi kwabo kwangathi uNkulunkulu angabuka phansi ngegazi lendodana yakho uqobo uJesu Kristu futhi alahle konke ukugula kulabo abangakwazanga ukufinyelela lapha futhi kwangathi ukugula kungasuka futhi kwesabe izwi likaNkulunkulu nesithembiso sikaNkulunkulu nogcobo lukaNkulunkulu futhi kwangathi abantu bangedlulela kulesi sithembiso esihle sokuphila okuhle nokuqina siphe khona nkosi futhi sinikela konke kwakho kuwe egameni lendodana yakho ethandekayo umsindisi wethu uJesu Kristu amen. Sijameni kuyena osazi sonke kuyena owasivusa ukuba sibe yifa lakhe ezweni ebandleni lakhe kwangathi izibusiso zikaNkulunkulu ezicebile zingaba phezu kwenu nonke size sibonane futhi inkonzo yethu elandelayo ngokwazi izoba sethabenakele ngesonto ekuseni ngesonto lephasika ekuseni ngizobeke sengingale Elienos ukusuka lapho lisiswani nikhonze amabandla enu nikhonze lamabandla amahle bambani izinhliziyo zenu zibe ndawonye hlalani ezwini likaNkulunkulu uphilelani yena ngokuba izinto ezimbi ngokwesabekayo kulele phambi kwenu nikukhumbule lokho size sibonane sime bese sicu Yantanda Oba Wantanda manje ngenhlonipho xawulana nomunye ngemuva kwakho phambi kwakho nasemaceleni akho yamthanda wonke umuntu manje yamthanda ngoba zenu ziphakeme kuNkulunkulu kakhulu ngempela wonke umuntu lenzeni lizwakale yamthanda yamthanda ngoba wamthanda xa wamthanda Me say kinda late to manje. Seasons born and seasons born and seasons born and when is it a chance? Gulani, I'm a dingy day new as he's up here, this one and a footy goes a gooben galeon got. Seasons born and
Your pastor.